that walked in Mount Elgon. Somebody look at that on your screen. 5 years old. Mount Elgon got so quiet.
Mount Elgon Kastokoin.
5 years on the dust, on the mud, on the soil. 5 years, this
birth.
My blessed daughter, Rael, Jael Chemtai.
Binti wangu mbarikiwa Jael Chemtai.
On the soil every day.
Akiwa kwenye mavumbi kila siku.
And condemned to that state forever.
Akiwa amekwama katika hali hiyo milele.
If you want to see the authority of the two mega prophets of the Lord, then today you are see this.
Ikiwa unataka kuona mamlaka ya manabii wakuu wawili wa Bwana.
When the Lord said, and I shall give them my own power.
Wakati Bwana aliposema kwamba nami nitawapa nguvu zangu mwenyewe.
Jael Chemtai. 5 years old.
Umri wa miaka 5.
And today has been a historic day in Kenya. We have celebrated the entire day. And tonight, for that reason, this is a celebration Kesha night.
Na leo hii imekuwa siku ya kusherehekea siku yote nzima katika taifa la Kenya. Na kwa sababu hiyo, usiku huu mkesha huu ni mkesha wa kusherehekea.
This has become a celebration Kesha night.
Jael Chemtai.
Totally crippled since birth.
Alikuwa kiwete kabisa tangia kuzaliwa.
Oh, the beautiful text there, over there, mighty, I've noticed them. Very powerful.
Oh, maandishi ya kupendeza kabisa pale nimeyaona. Ya nguvu kabisa.
And this is how she moved all her life.
Na hivi ndivyo alikuwa anasonga katika maisha yake.
In Kapsokwany, Mount Elgon.
Kule Kapsokwany, mlima Elgon.
And I remember when I did a meeting in Kapsokwany, it was, I think 2000, it was either the month of October or August, either 10th August, and I prophesied the earthquake for Tanzania. One of the very first meetings, really. And I prophesied the earthquake coming, I said, Lake Tanganyika. And in a few months, it struck that lake. I touched the glorious feet of the Lord at Kapsokwany, Mount Elgon. 5 years old. Jael Chemtai. Was totally crippled. Hospitals gave up.
Alikuwa kiwete kabisa. Hospitali walishindwa.
And she was grounded into this.
Alikuwa amekwama katika hii.
But then last Friday.
Lakini Ijumaa iliyopita.
That's why it's very important for our teams on the ground to translate well on the radio. Because they did not have a TV, they listened by radio.
Kwa sababu hawakuwa na runinga, hivyo basi wanasikiliza kupitia masafa ya radio.
Hallelujah! Look at that now.
Home looking for cripples and recording. kote duniani huwa wanaenda katika kila mahali wakitafuta viwete na kuwarekodi.
And then
halafu
came the hour of power,
ikaja saa ya
nguvu, the hour of might, the hour of inauthority, the hour of absolute authority. Hallelujah. And Jesus kept forth and he said, "He did, I finish all this at Calvary. Stand up and walk." Didn't I finish all this at Calvary?
Yes, you kumaliza haya yote Calvary.
And then get up and walk.
Kisha kainuka na kutembea.
Look at the glory.
Sasa mani utukufu.
She's executing before the Lord. And today they celebrated. So there are better clips out there. They celebrated. Look at that.
Sasa mani hiyo. Thank you.
the King has walked off. It's the church. Every other day, people get it. This is biblical history. This is Bible history. This is historic. This is a record breaker. Record breaker. I told you tonight we're going to celebrate big time. Very senior bishops over there. Including senior bishop Antiemo. And the pastors, you see them from my left. Hallelujah. The blood of Jesus has walked forth in the house of the Lord. There is no stopping us. Oh. They are celebrating with big fire. There is no stopping us. There's now a big gun right there. There's a big gun right there.
Tremendous job in the house.
look at all the two prophets of Yahweh. I want to record the past to prepare such a glorious way for the coming of the Messiah. Look at how the road is so glorious. Look at that time that they are praising. They have stopped everything. It's glorious. Hallelujah.
July,
the year 2020.
Mwaka 2020.
The Lord has spoken with me this past night.
Bwana amenena pamoja nami usiku huu uliopita.
And I see a lot of missiles.
Na ninaona makombora mengi kabisa.
I don't know how many thousands of missiles fired.
Sijui ni maelfu ya makombora mangapi ambayo yanalipuliwa.
And they are fired towards the Israel.
Na inalipuliwa kuelekea Israeli.
Again, this past night.
Tena usiku huu uliopita.
Went to Israel.
Bwana alinipeleka Israeli.
And he showed me a lot of missiles coming like fire. They are red. They will be red in color.
Na alinionyesha makombora mengi kabisa yakija kama moto yatakuwa mekundu katika rangi yake.
Fired towards the Israel.
Ikilipuliwa kuelekea Israeli.
It was unbelievable.
Ilikuwa ya kutoaminika.
And so this is a prophecy I'm giving on this 26th day.
Hivyo huu ni unabii ambao ninapeana tarehe hii ya 26.
The month of July.
Mwezi wa July.
The year 2020.
Mwaka wa 2020.
The Lord again took me to Israel.
Bwana tena alinipeleka Israeli.
And he showed me the danger that is coming to Israel. This time it will be unbearable. Thousands and thousands of missiles they want to fire towards Israel.
Wakati huu
that they will fire.
Wakati huu itakuwa ya kutoaminika kabisa maelfu juu ya maelfu ya makombora ambayo watalipua kuelekea Israeli.
It was unbearable.
Ilikuwa kutovumilika kabisa.
This past night,
usiku huu uliopita,
the Lord again took me to Israel.
Bwana tena alinipeleka Israeli.
And then I stood there and I saw, as the watchman of Israel, I saw from afar the missiles coming and their thousands.
Halafu kama mlinzi nilisimama pale na nikaona makombora mengi kabisa kabisa zikija kulipua.
Attack Israel.
Ili kushambulia Israeli.
And Israel must win that war.
Na Israeli lazima washinde hivyo vita.
And in that dream,
na katika hiyo ndoto,
I took my position.
Nilichukua sehemu yangu.
And I declared,
na nikamrisha,
before the Lord,
mbele za Bwana,
that Israel must win this war.
Ya kwamba lazima Israeli washinde hivi vita.
So there is going to be a battle, but Israel must win.
Kwa hivyo kunaenda kuwepo na vita, lakini Israeli lazima washinde.
Because the Lord has declared.
Kwa sababu Bwana ametangaza.
Relentless airstrikes and rioting in Israel and Gaza have now fueled growing fears that the violence could spiral into a full-scale war. According to the Israeli army, more than 1,000 rockets have been launched by Hamas targeting cities in Israel.
Let's go in. Call Mohammed. Hamas claims to be the defender of the Palestinian cause, striking their occupier. Fired by Palestinian Hamas militants streaked out toward Israel. In a major escalation tonight, many were aimed at Tel Aviv.
pattern that shouldn't be familiar. It already is. Hamas and Islamic Jihad rockets streaking across the sky from Gaza. Sirens ringing out, warning Israelis to take cover. The Iron Dome intercepting as many incoming projectiles as possible.
The nations is warning the Israeli-Palestinian conflict could turn into an all-out war. Already dozens have been killed by rockets, and a ground invasion could be next. President Biden says Israel has a right to defend itself.
Hamas used an anti-tank unit to fire on a group of Israeli soldiers that were sitting inside of a Jeep. All of the soldiers severely injured, and one of them did die. Some of the missiles did slip past the missile defense system, the Iron Dome, today. As we noted, killing that six-year-old in the town of Sderot. Also, we visited a site in the city of Ashkelon where a rocket slammed into a building. People came out bloodied looking for their loved ones. This is the scene unfolding here in Israel. Morning, Michael. Israeli military says that over 1,000 rockets were launched from Gaza into Israel. This is the impact crater of one of them. It sent a fireball throughout this neighborhood, incinerating these cars and firing shrapnel like this into these homes. A woman was killed in that home. And the violence we're seeing is not just here, not just in Gaza and in Jerusalem, but across Israel today.
This home obliterated, but miraculously, its occupants survived in their bomb shelter. But many of those rockets making it through. This one blowing up a bus just south of Tel Aviv. Bystanders racing towards that fire. In all, six killed and dozens wounded from rocket fire in the past 24 hours. The Israeli military saying about 1,000 rockets have been launched towards Israel from Gaza over the past 48 hours, the most in years. Officials reporting 43 people killed, at least 10 of them children.
In the West Bank, Palestinians threw stones at Israeli forces. In the Tel Aviv suburb of Lod, Palestinian protesters torched a synagogue and confronted motorists.
They heard that my accent was not Arab, ran up to my car and they started throwing stones.
I was lucky that there were no cars behind, so I reversed. I drove full gas in reverse. I almost ran into people and cars. I didn't see anything. I saw death, death. Do you know what death is? People jumping at me with stones, throwing stones at me.
In nearby Petah Tikva, this residential building was hit by a Palestinian rocket.
Chants of death to Arabs. Anger and hate has spilled out into the streets in the coastal city of Bat Yam. Palestinian Israelis and Jewish Israelis living in close proximity, turning on each other. Among many violent incidents, on Wednesday a Palestinian man was dragged from his car by dozens of Jewish Israelis, who continued to beat him even after he lost consciousness. The video is broadcast live on Israeli television.
Not accept this. This is not us. Not this violence. Not this savagery. We will bring back governance to Israel's cities everywhere.
Clearly, the view, the rhetorical view,
perceived that was spoken July 26,
2020.
And the watchman of Israel standing on the wall could see what is coming to Israel.
And
then I announced it right here at this altar in this broadcast.
Saying
thousands of missiles. Look at that. Thousands. By today, about 10 o'clock in the morning, they had fired more than 2,000
missiles.
Probably now we are talking 3,000 missiles.
Pengine sasa hivi tunazungumza kuhusiana na makombora 3,000.
Look at that rapidity.
Tazameni huo ukasi.
And this is what I saw. July 26, 2020. And announced it to Israel. And announced to the nations also. Look now. And then I took my position on the wall. And I decreed that Israel must win this war. And then I went before the Father, God the Father. And I told him that Israel must win this war. Then after he said yes, Israel must win this war. Then again I went and took my position by the wall of Israel, the border at the wall with
Gaza.
And then again I moved to the wall of Israel and Syria, that direction of Syria. That is when now I saw aircraft. I saw aircraft coming from Iran. And so, I don't know what this is going to boil into. The first part has been fulfilled, as you can see. But the second part now will be aircraft. It will be a tremendous war coming. But Israel must win this war. I have spoken with God the Father. And Israel must win this war. And that reminds you of the other time when I gave a prophecy to defend Israel against ISIS.
Na hiyo inawakumbusha ule wakati mwingine, wakati ambapo nilipeana unabii kuhusiana na Israeli ili kuwalinde tokana na ISIS.
When the Lord took me again along the borders of Israel, and at every position, the Lord positioned one angel, a huge angel with a flaming sword.
and inch for inch around the border of Israel, the wall.
Wakati ambapo Bwana alinipeleka tena katika mpaka wa Israeli na kila mahali, kila sehemu Bwana aliweka malaika wa moto wakiwa na panga za moto katika ukuta wa Israeli.
And he showed me all the borders of the state of Israel. And then Jehovah Elohim, Jehovah El Olam, the God of Israel, he showed me the heavenly hosts that were released. And they stood on the borders of Israel. Every place where there is a border, there was like this, a lot of heavenly hosts. They were standing to guard Israel. They stood on every inch of the border of Israel, from north to south and back, from north all the way. They covered every single inch of the border, was covered by somebody standing, a heavenly host. So I saw a lot of heavenly hosts, and they were moving. There was a movement. It was not just standing. They were moving. They were moving back and forth by the borders of Israel. They were moving with flaming swords. Again, I saw the heavenly hosts released, and I saw them totally surround Israel, cover the borders of Israel, protect Israel, protect every inch of the boundary of Israel. And then the voice of the Lord said, then they shall fear the God of Israel. And then after that, the Lord showed me also the glory, his glory that went and covered Israel, again, covered the borders of Israel as the heavenly hosts were standing there. His glory that covered the borders of the state of Israel, the borders, just the borders, to protect Israel. So the Lord, the God of heaven, he that watches Israel, he is aware of what Israel is going through right now. And this is what the Lord says. I myself will now protect my beloved people, the nation of Israel. And it shall be known that Israel is the center of the earth, and this are my covenant people.
Wingu huyo huyo ambaye aliwaongoza kote kote toka Misri hadi katika nchi ya ahadi.
He is the one that now came.
Yeye ndiye ambaye alikuja.
He is the one that spoke with me.
Yeye ndiye alizungumza pamoja nami.
My friend Yahweh.
Rafiki wangu Yahweh. Globally. Mbona magazeti ya kiripoti kote kote duniani?
that the cloud of the Lord of hosts,
ya kwamba wingu la Bwana wa majeshi,
they say enormous pillar of cloud protects Israel from ISIS.
Walisemea kwamba nguzo kuu kabisa la wingu lililinda Israeli tokana na ISIS.
And there the newspapers reported the Lord of hosts. Actually, they said the Lord of hosts.
Na kisha gazeti jingine wakasema kwamba Bwana wa majeshi,
the Lord of hosts himself comes to defend Israel.
Bwana wa majeshi mwenyewe anakuja kulinda Israeli.
The first time we presented to you, we presented all the media. Some of them wrote, the Lord of hosts himself comes to defend Israel.
Mara ya kwanza wakati ambapo tuliwaonyesha magazeti yote, wakati ambapo baadhi yao walisema kwamba Bwana wa majeshi mwenyewe,
you should pull them on, you should raise them up also. The Lord of hosts himself comes to defend Israel. That's how they report the secular newspapers.
Bwana wa majeshi mwenyewe amekuja kulinda Israeli. Hivyo ndivyo waliripoti magazeti za kidunia.
Tremendous time.
Wakati wa ajabu.
And then blessed people.
Halafu watu wabarikiwa.
So recently I gave the prophecy of a serious war coming, and they would there is a nation that is almost wiped out.
Hivyo hivi majuzi nilipeana unabii kuhusiana na vita ambavyo vinakuja, na kunalo taifa ambalo karibu lifutiliwe mbali. Bwana amenena pamoja nami.
There is a big battle coming to the earth.
Kuna vita vikubwa kabisa ambalo linakuja duniani.
There is a very serious war that is coming to the earth.
Kuna vita kali sana kabisa ambayo inakuja duniani.
The Lord showed it to me yesterday night.
Bwana alinionyesha jana usiku.
It is going to be a historic war on the earth, never seen before.
Inaenda kuwa vita ya kihistoria kabisa duniani ambayo haijawahi kuonekana.
And in that battle the Lord must win.
Na katika hilo vita lazima Bwana ashinde.
And in that battle it looks like one country is totally deleted off the map of the earth.
Na katika hilo vita inaonekana kwamba,
even I see the deletion right now.
Na katika hilo vita inaonekana kwamba taifa moja inaondolewa kabisa kabisa toka katika ramani.
Nuclear weapon. Totally deleted. That can only be a nuclear weapon.
Hiyo inaweza kuwa tu silaha ya kinuklia.
That means the nuclear weapons will be used in that war.
Hiyo inamaanisha kwamba silaha za kinuklia zitatumika katika hilo vita.
And so blessed people.
Hivyo watu wabarikiwa. Nimeona vita vya kihistoria kabisa vikija duniani.
It is unbelievable war that has never been seen before.
Ni vita la kuaminika, la kutoaminika kabisa ambalo haijawahi kuonekana hapo awali.
I've seen the involvement of the two prophets of the Lord.
Na nimeona kuhusika kwa manabii wawili wa Bwana.
One country is totally deleted off the face of the earth.
Na nakisia kwamba taifa moja linaondolewa na kufutiliwa mbali.
Can only be, again, that can only be a nuclear weapon.
Hiyo yaweza kuwa tu silaha ya kinuklia.
And so blessed people.
Hivyo watu wabarikiwa.
And then after that.
Alafu baada ya hiyo.
The prophecy that I gave, the landmark prophecy of April 2nd, the year 2004.
Unabii mkuu wa tarehe 2 Aprili mwaka 2004.
Which I gave from the Western Hemisphere.
Ambayo nilipeana toka nyanja ya magharibi.
And so that prophecy has been such a landmark.
Hivyo basi huo unabii umekuwa mkuu kabisa wala makuu sana.
Because it has set out a prophetic timeline and the demarcations of events.
Kwa sababu umeweka majira ya kiunabii na ile vitengo vya matukio.
And those events have been fulfilled. Some of them are being fulfilled as we speak now.
Na matukio haya yametimilizwa na baadhi yao inatimilizwa hata sasa hivi tunapozungumza.
Remember in that prophecy the Lord lifts me up and I stand before the throne of God inside heaven.
Kumbuka kwamba katika unabii huo Bwana ananiinua juu, alafu ninasimama mbele ya enzi ya Mungu Baba ndani ya mbingu.
And when I'm standing there, the throne of God is covered with a huge mountain of glory of God, radiant and brilliant.
Na wakati ambapo nimesimama pale, wingu enzi ya Mungu Baba imefunikwa na utukufu mkuu kabisa kama mlima ya unayong'aa kumetameta sana.
And then I see the moon from afar.
Halafu ninaona mwezi toka mbali.
So I don't know whether that was a vision within a vision.
Hivyo basi sijui iwapo haya yalikuwa maono ndani ya maono.
Must have been a vision within that vision.
Ni lazima yalikuwa maono ndani ya hayo maono.
I see the moon. And the moon is swathed with blood.
Ninaona mwezi na mwezi umepakwa na damu.
Two-thirds of it is swathed with blood.
Theluthi tatu yake imepakwa na damu.
And then the glory of the Lord is all over around the moon, especially under the moon like this in the sky.
Halafu utukufu wa Bwana uko kote kote katika huo mwezi haswa kabisa chini ya huo mwezi katika anga.
And then four horses are released and they begin to run across the sky under the moon, under that glory. It's so spectacular in the sky. As they are running, the four horses are running with their tails lifted up, their tails up.
Halafu farasi wanne wanaanza kukimbia kimbia kabisa chini ya huo mwezi katika anga mikia zao zikiwa zimeinuliwa juu.
So you can imagine how spectacular that vision is.
Hivyo basi mwaweza kuwazia maono haya ni ajabu namna gani.
And then the next thing again I'm focused on to the throne of God.
Halafu jambo jingine tena ninaangalia enzi ya Mungu.
And he that sits on the throne, God the Father.
Na yeye aketia kwenye enzi Mungu Baba.
He made me know that he is seated and is paying particular attention to me.
Alinisababisha nijue ya kwamba ameketi pale na namakinika sana zaidi kwangu.
Where I was standing in front of the throne of God.
Mahali ambapo nilikuwa nimesimama mbele ya enzi ya Mungu.
Then all of a sudden John the Baptist came out of the throne.
Alafu ghafla bingu, Yohana Mbatizaji akatoka katika enzi.
And began to speak with me about the glorious Lamb of God.
Akaanza kuzungumza pamoja nami kuhusu mwanakondoo wa utukufu wa Mungu.
That is coming back for the church.
Ambaye anakuja kwa ajili ya kanisa.
And he began to tell me about the glorious Lamb of God died for the sin of the world.
Na akaanza kuniambia kuhusu mwanakondoo wa utukufu wa Mungu aliyekufa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu.
The part of that conversation I normally cut off a little bit.
Kuna sehemu ya mazungumzo hayo ambayo kwa kawaida huwa ninaikata.
Because we engaged a bit back and forth. I asked him, why did he have to die?
Kwa sababu nilimuuliza, je, kwa nini ilibidi afe?
So we engaged a bit.
Hivyo basi tulizungumza, tulisemezana kidogo.
And then at that time,
alafu kwa wakati huo,
he that sits on the throne made me know that he was paying specific attention. In fact, he moved sideways like this, particular attention to the conversation going on between John the Baptist and myself.
Yeye aketia katika enzi alinisababisha nijue ya kwamba amemakinika sana zaidi kwa mazungumzo hayo ambayo yalikuwa yanaendelea baina yangu na Yohana Mbatizaji.
And then after that,
halafu baada ya hiyo,
after that the voice said, let me show you what's about happen to the earth.
Baada ya hiyo sauti ikasema ya kwamba wacha nikuonyeshe kile ambacho kikaribu kutendeka duniani.
And then at that time the Lord lifted me up and brought me in the clouds above Israel.
Halafu kwa wakati huo Bwana akaniinua juu katika mawingu akanileta juu ya Israeli.
Above the city of Jerusalem.
Juu ya mji wa Yerusalemu.
But I could see the entire Arab world.
Lakini niliweza kuona hiyo eneo lote la Kiarabu.
That time Yasser Arafat, the leader of PLO, was still alive.
Kwa wakati huo Yasser Arafat yule kiongozi wa PLO alikuwa bado ako hai.
But I saw already his fresh grave.
Lakini bado nilikuwa nimeona kaburi lake.
Lakini bado. I saw his fresh grave.
Lakini niliona kaburi lake mbichi.
Before then.
Kabla ya hapo.
And then I saw from above now from the clouds I could see the lamps and the doors in the home, rather in the home, the houses, all the Arab world, and I heard the wailing. I heard the mourning going on.
Sasa toka juu katika mawingu niliweza kuona mataa katika kila nyumba alafu nilikuwa ninasikia
wale Arab world, please just translate for these are prophecies of God, can you take it serious?
Alafu katika toka juu katika mawingu nikaona
your eternity hinges on this.
Alafu kutoka juu katika mawingu nikaona taa katika kila nyumba ya maeneo ya Waarabu. Halafu nilikuwa ninawasikia wakilia na kuomboleza.
And I could see the lamps light through their windows because I was above the clouds, so I could see like lamps inside the houses. There was a lot of mourning.
Hivyo basi kwa sababu nilikuwa juu katika mawingu niliweza kuona mwangaza pitia katika madirisha zao na niliweza kuona taa zikiwaka mle ndani na nilikuwa ninasikia wakiomboleza na kuomboleza.
So after that then I saw the two time changes of leadership in Jerusalem.
Alafu baada ya hiyo nikaona mabadiliko mara mbili ya uongozi katika Yerusalemu.
2 April 2004.
Tarehe 2 April 2004.
So from the throne of God the Lord brought me straight over Israel.
Hivyo basi toka katika enzi ya Mungu Bwana alinileta moja kwa moja hadi juu ya Israeli.
And then I saw Benjamin Netanyahu.
Halafu nikamwona Benjamin Netanyahu.
That's how I began to prophesy Benjamin Netanyahu too.
Na hivyo ndivyo nilianza kutabiri Benjamin Netanyahu wa pili.
From that point on.
Kuanzia wakati huo kuendelea.
But remember that when I saw the changes of leadership Benjamin Netanyahu there standing, in fact I even still see them, they were standing in the government office and they were, I think they were with the president of Israel being given authority to form government.
Na wakati huo wakati ambapo niliona yale mabadiliko katika Israeli hata niliwaona pale, bado ninaona pale wakiwa wamesimama pale pamoja na yule rais wa Israeli
being given authority to form the government, please.
Wakiwa wanapewa mamlaka ya kutengeneza serikali.
And then after that the Lord took me back right away to the throne of God inside heaven. So it was from heaven to above Israel, and then from there back to heaven.
Halafu baada ya hiyo Bwana akanipeleka moja kwa moja hadi katika enzi ya Mungu Baba mbinguni.
Where I had been standing before.
Mahali ambapo nilikuwa nimesimama hapo awali.
I found myself standing in the same place again.
Hivyo basi nilijipata nikiwa nimesimama mahali pale
pale. Right in front of the throne of God Yahweh Elohim.
Mbele ya enzi ya Mungu Baba Jehovah Yahweh Elohim.
And then at that time.
Halafu kwa wakati huo.
I found that John the Baptist was still standing there.
Nikapata kwamba Yohana Mbatizaji bado alikuwa amesimama pale.
Then his garment became transfigured.
Halafu mavazi yake yakabadilika.
Then my garment became totally transfigured.
Halafu mavazi yangu yakabadilika kikamilifu.
Then after that.
Halafu baada ya hiyo.
He stretched out his right hand.
Akanyosha mkono wake wa kuume.
And said, "Behold the Lamb of God."
Akasema tazama mwana kondoo wa Mungu.
And then the glorious Lamb of God came all the way. There was a ridge. There was a ridge somewhere separating where I was at the throne of God, where the glory of the mountain glory was.
Halafu mwana kondoo wa utukufu wa Mungu akaja kote kote toka pale kutoka katika enzi ya Mungu na kulikuwepo na shimo.
Mtaro kidogo, it's not shimo. So anyway, there was a little ridge like this.
Kulikuwepo na mtaro kidogo namna hii.
But when the Lamb of God, the glorious Lamb was coming, everything became super glorious and the ridge disappeared.
Lakini wakati mwana kondoo wa utukufu alikuwa anakuja, kila kitu kilikuwa cha utukufu sana zaidi, alafu huo mtaro ukataweka.
And then I could also hear the hissing, the dreadful hissing sound of holiness, of the glory of God, of the holy glory of God, like something like that. It's like that.
Halafu niliweza kusikia ule mlio wa kutisha sana zaidi wa utukufu wa Mungu Baba.
As the glory flowed as the Lamb was coming.
Wakati utukufu ulipotiririka wakati mwana kondoo alikuwa anakuja.
And so I don't want to discuss more than that.
Hivyo sitaki kuzungumza zaidi ya hapo.
But then after that, when I began to give the prophecy globally.
Lakini baada ya hiyo nilipoanza kupeana unabii huo kote kote duniani.
Pastors all over the world began to write to me and ask.
Wachungaji kote kote duniani wakaanza kuniandikia na kuniuliza.
Do you mean, in that prophecy, do you mean that after the end of Benjamin Netanyahu, then the Lamb of God will come, or during the changes of leadership, he will come?
Je, unamaanisha kwamba katika unabii huo Netanyahu kuondoka katika mamlaka mwanakondoo wa Mungu atakuja ama je katika wakati wa kubadilishana katika uongozi basi mwanakondoo wa Mungu
will
atakuja?
Will he come during the reign of Netanyahu or when Benjamin Netanyahu's reign comes to an end then the Lamb comes?
Je, atakuja wakati wa utawala wa Benjamin Netanyahu ama je atakuja wakati ambapo sasa utawala wa Benjamin Netanyahu umekamilika?
Then I told them.
Halafu nikawaambia.
Nobody knows the day or the hour.
Hakuna mtu ajuaye siku wala saa.
Not even the angels in heaven.
Hata malaika mbinguni hawajui.
Not even the Son of Man himself.
Mwana wa Mungu mwenyewe hajui.
But only God the Father, my friend.
Bali Mungu Baba rafiki yangu
pekee yake. Who has sent me to you people.
Ambaye amenituma kwenu enyi watu.
It is he alone that talks to me about these things, that knows the day and hour.
Ni yeye tu peke yake ambaye hunizungumzia kuhusiana mambo haya ajue siku na saa.
And then now.
Halafu sasa.
But since then now, for 2 years now, we've had changes of leadership happening. The Lord over dramatizing those changes of leadership.
Tangia wakati huo sasa, kwa miaka miwili sasa, kumekuwepo na yale mabadiliko ya uongozi, Bwana amepatua sana.
You put on your screen there. The Lord has dramatized, over-dramatized it.
Bwana ameipanua na kuipanua sana zaidi.
Again and again.
Tena na mara tena.
This is now the latest.
Hii sasa ni ya hivi majuzi.
In 2 years, they've done 4 elections in Israel.
Kwa miaka miwili, wamefanya uchaguzi 4 Israeli.
So you can tell.
Hivyo basi mnaweza kutambua.
Right now, he has handed it over to the opposition leader from the government.
Sasa hivi, amepeana kwa ule mwongozi wa ukinzani ili kwamba katengeneze serikali.
And some press has even reported that the end of Benjamin Netanyahu's reign.
Hata baadhi ya wanahabari wameripotia kwamba sasa mwisho wa utawala wa Benjamin Netanyahu.
That this might be the end of his rule.
Ya kwamba huenda ikawa hii itakuwa mwisho wa utawala wake.
Now if you take this and juxtapose to the prophecy of 2nd of April 2004.
Sasa ukichukua hii alafu uingamanishe na ule unabii wa tarehe 2 Aprili mwaka 2004.
Then you know what the Lord is saying.
Basi mwajua kila ambacho Bwana anasema.
You need to prepare the way for the coming of the Messiah.
Unahitaji kuandaa njia kwa ajili ya kuja kwa Masiya.
Remember the coming of the Messiah. Messiah.
Kumbukeni kuja kwa Masia.
The prophecy of the coming of the Messiah.
Unabii kuhusu kuja kwa Masia.
Gravitates around the events in Israel.
Unazungukia yale matukio ya Israeli.
So thank you, blessed people.
Kwa hivyo asanteni watu wabarikiwa.
So tonight is a busy night here.
Hivyo usiku leo ni usiku uliosongamana hapa.
I can see it's already 1 o'clock Eastern Time AM.
Ninaweza kuona ya kwamba tayari ni saa 7 usiku wa majira ya Afrika Mashariki.
And I want us to wind down, to try as much as possible to wrap up this tremendous, tremendous message coming out of the book of 1 Corinthians chapter 4.
Nami nataka tujaribu kumalizia huu ujumbe mkuu kabisa ambao unatokana na kitabu cha Korintho wa kwanza sura ya 4.
You can turn with me there, 1 Corinthians chapter 4.
Ukeni pamoja nami pale kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 4.
Has been such a tremendous message. Has been a gold mine.
Imekuwa ujumbe mkuu kabisa. Imekuwa chimbuko la dhahabu.
I know tonight is celebration. We have the greater central rift celebrated.
Najua ya kwamba usiku wa leo ni usiku wa kusherehekea. Kuna ile bonde la kati walisherehekea.
Under Professor Masinde.
Chini ya Professor Masinde.
And then we have also the entire coastal region celebrated today with their cripples. All every region brought out a section of their cripples, a section.
Na pia
probably 15 or so that have walked.
Na pia eneo lote la pwani walisherehekea leo hii pamoja na sehemu tu ya viwete wao ambao wametembea.
Every region brought out just a section of their cripples.
Kila eneo walileta tu sehemu tu ya viwete wao.
Just to showcase the power of the blood of Jesus.
Ili kuonyesha nguvu za damu ya Yesu.
Because of the restrictions we have right now of COVID-19.
Kwa sababu ya vizuizi tulivyo navyo sasa hivi kwa sababu ya virusi vya corona.
The tremendous words, the ominous words of my tongue.
Maneno ya kutisha sana ya ulimi wangu.
So turn with me right away, blessed people, to 1 Corinthians chapter 4 again, that you may touch base.
Hivyo basi geukeni pamoja nami watu wabarikiwa moja kwa moja kwenye kitabu cha Wakorintho sura ya 4 tena ili kwamba tukaweza kuzingatia tu msingi.
1 Corinthians chapter 4, I'm reading verse 5 again.
Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 4 nasoma mstari wa 5 tena.
It says, therefore, judge nothing before the appointed time.
Anasema kwa hiyo, msihukumu jambo lolote kabla wakati wake.
Wait until the Lord comes.
Ngojeni mpaka Bwana atakapokuja.
So he's talking about the appointed time for judgment. He's talking about an appointed time in the prophetic timeline of God.
Hivyo basi anazungumza kuhusiana na wakati uliowekwa kwa ajili ya hukumu. Anazungumza kuhusiana na wakati ulioteuliwa kwa ajili ya majira ya kiunabii ya Mungu.
And then he's talking about judgment.
Alafu anazungumza kuhusu hukumu.
And he's talking about the coming of the Messiah, the coming of the Lord. He's talking about big things there, right there.
Na anazungumza kuhusu kuja kwa Masiha, kuja kwa Bwana. Anazungumza mambo makubwa pale.
He's talking about judgment.
Anazungumza kuhusu hukumu.
And he talk about appointed time for that judgment.
Anazungumza kuhusu wakati ulioamriwa kwa ajili ya hukumu hiyo.
And he talk about the coming of the Lord.
Na anazungumza kuhusu kuja kwa Bwana.
And he say wait until, he talk about the waiting also, how to wait for the coming of the Lord.
Na anazungumzia pia kuhusu kungoja kuhusiana na kuja kwa Bwana.
Those are monuments he has raised already there.
Haya ni mambo makubwa ambayo ameibua tayari pale.
And remember tonight is big celebration.
Na kumbukeni ya kwamba usiku wa leo ni sherehe kubwa kabisa.
People are feasting all over the country. We have declared a celebration night today, going into tomorrow also.
Watu wanasherehekea kote kwenye taifa. Tumetangazia kwamba usiku wa leo ni usiku wa kusherehekea ikienda hadi kesho pia.
Because Jael Shemtai is walking.
Kwa sababu Jael Shemtai anatembea.
And the creepers are walking.
Na viwete wanatembea.
And the blood of Jesus is flowing in the church.
Na damu ya Yesu inatiririka katika kanisa.
And the churches of the Lord, the altars of the Lord are all opening this Sunday.
Na makanisa ya madhabahu za Bwana zinafunguka hii Jumapili.
It's a big hour of celebration here.
Hivyo basi ni saa ya nguvu kabisa kusherehekea hapa.
And all over your homes, I know a lot of people are celebrating globally.
Na kote kwenye maboma yenu, najua kwamba watu wanasherehekea kote duniani na kote Kenya.
But before we enter that celebration, just give me a little time, there's something I want to sort out here.
Lakini kabla tuingie katika hiyo sherehe, mnipatie muda kidogo tu, kuna kitu ambacho nataka kusuluhisha hapa.
A little thing I want to sort out here in the book of 1 Corinthians 4:5.
Jambo dogo ambalo ninataka kuzungumzia hapa kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 5.
And again he says,
tena asema,
therefore judge nothing.
Kwa hiyo msihukumu jambo lolote.
Before the appointed time.
Kabla wakati wake.
So he's talking about judgment and time appointed that has been set by God the Father for judgment.
Hivyo basi anazungumza kuhusu hukumu na wakati ambao umeteuliwa na Mungu Baba kwa ajili ya hukumu.
And we all know that he has appointed time when he will judge.
Na,
and I want to talk a little bit of that.
Na tuajua sote ya kwamba kuna wakati alioteua, wakati ambapo atahukumu, na nataka kuzungumzia kidogo.
We have already handled the first part of it,
tayari,
two sections of it.
Tayari tumeangazia sehemu mbili yake.
One of them came from the book of 2 Thessalonians chapter 1 verses 6 and 10.
moja wapo ilitoka kwenye kitabu cha Wathesalonike wa pili sura ya kwanza mstari wa 6 hadi 10.
In order to underscore to you the nature of judgment that I've seen coming upon humanity.
Ili kwamba kuadhihirishia asili ya hukumu ambayo nimeona ikija juu ya binadamu.
When you see these creepers walking, the Lord is using them to establish that his words, their words, must be fulfilled.
Hivyo basi mnapoona hawa viwete wakitembea, Bwana anatumia hilo ili kudhibitisha ya kwamba maneno yake, maneno ya hawa manabii.
So he's saying, for judge nothing. So he's talking about judgment. Before the appointed time, he's talking about appointed time.
Hivyo basi anasemea kwamba kwa hivyo msihukumu jambo lolote, anazungumza kuhusu hukumu kabla ya wakati wake kuamriwa.
Then he's saying, wait until the Lord comes. So he's talking about the coming of the Lord and the waiting process.
Alafu anasemea kwamba ngojeni mpaka wakati wake utakapokuja. Hivyo basi anazungumza kuhusiana na kuja kwa Bwana na ile hatua ya kungoja.
And we've seen so much from Revelation chapter 20 verses 11 to 15, the unfolding, the narrative of that unbelievable when the Messiah becomes the judge, when he is seated on the great white throne judging the nations.
Na tumeona mengi kabisa toka kwenye kitabu cha Ufunuo sura 20 mstari wa 11 hadi 15, wakati ambapo sasa Masia mwenyewe atakaa amekaa katika kiti cha hukumu cha mbinguni akihukumu mataifa.
And then he goes on to say, he will bring to light what is hidden in darkness and will expose the motives of the heart.
Na anasemea kwamba yeye ataleta nuruni mambo yale yaliyofichwa gizani na kuweka wazi nia za mioyo ya binadamu wote.
Then he says, at that time each will receive their praise from God.
Anasema kwa wakati huo kila mmoja atapokea sifa zake anastahili toka kwa Bwana.
So there is so much, this scripture is loaded with so much for you.
Kwa hivyo kunayo mengi kabisa, andiko hili limejaa mengi mengi kabisa kwa ajili yenu.
Because he talks about the coming judgment, then he expounds.
Kwa sababu anazungumza kuhusu hukumu ambayo inakuja kisha anapanua.
And when he is expounding the judgment, then he splits them into two judgments.
Kwa wakati ambapo anapanua hilo hukumu kisha anagawanya katika hukumu mara mbili.
On one scale, he's talking about the judgment that you see in Revelation 20, 11 and 15.
Katika ratili moja.
11 to 15.
Katika ratili moja, anazungumza kuhusiana na hukumu ambayo mnaona ikija kwenye kitabu cha Ufunuo sura 20, mstari wa 11 hadi 15.
The dreadful judgment of God when the rebellious will be judged.
Hukumu ya kutisha sana ya Mungu wakati ambapo uasi utahukumiwa.
But as he moves on, as he completes that verse 5.
Lakini anapoendelea na kumalizia huo mstari wa 5.
Then he says at that time each will receive their praise from God.
Kisha anasema kwamba wakati huo kila mmoja atapokea sifa na stahili kutoka kwa Mungu.
Then at that point now he alludes. He begins to point, to predict, to point humanity, those who are Christians, to the fact that there is the great judgment seat of Christ after rapture. When the Christians are taken into heaven, they have to stand before the judgment seat of Christ and also be judged.
Kisha baada ya hiyo sasa anaanza kukonyezea binadamu wa Kristo ya kwamba baada ya unyakuzi kutakuwepo na kiti cha hukumu cha Kristo mbinguni, mahali ambapo wale ambao watakuwa wamenyakuliwa watasimama mbele za Bwana ili kuhukumiwa.
So the believers who are holy and will be taken up into the rapture.
Hivyo basi waumini ambao ni watakatifu na watachukuliwa juu katika unyakuzi,
they also must stand before the seat, it's called the judgment seat of Christ, in order to be judged.
Wao pia ni lazima wasimame mbele za kiti cha hukumu cha Kristo ili kwamba wapate kuhukumiwa.
But their judgment is a little bit different.
Lakini hukumu yao ni tofauti kidogo.
While the Lord will judge every thought of man, every intention of the heart, every motive of heart, he's able to see with his flaming eyes to pierce into your heart and see every hidden thing.
Wakati ambapo Bwana ataweza kuhukumu kila nia, kila mawazo, kila madhumuni ya mioyo, anaweza kutazama katika mioyo zenu kupitia macho yake makali kabisa yanayowaka moto.
So even the Christians who are taken up into the rapture of the church, they will be able to stand before Christ and give account.
Hivyo basi hata
Wakristo,
hivyo basi hata Wakristo ambao watanyakuliwa juu katika unyakuzi wa kanisa wataweza kusimama mbele ya kiti cha Kristo cha hukumu na kupeana hesabu wahukumiwe.
And so tonight I want to focus on that judgment seat of Christ.
Hivyo basi usiku wa leo ninataka kuilenga hiyo kiti cha hukumu cha Kristo.
But you know it too well.
Lakini mwajua vyema kabisa.
But in Romans chapter 8 verse 1 he says, for there is therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus.
Ya kwamba kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa kwanza anasema ya kwamba kwa hivyo hakuna hukumu kwa wale walio ndani ya Kristo Yesu.
Which is great news for you.
Ambayo ni habari njema sana kwenu.
But that makes you understand.
Hivyo basi hiyo inawasababisha mwelewe.
At that time each will receive their praise from God.
Kwa wakati huo kila mmoja atapokea sifa anastahili kutoka kwa Mungu.
It makes you understand that statement.
Inakufanya uelewe kauli hiyo.
Meaning
at that judgment seat of Christ inside heaven,
kumaanisha kwamba mbele ya kiti hicho cha hukumu ndani ya mbingu,
it will be an award ceremony.
Itakuwa sherehe ya kutuzwa.
And everybody will be awarded according to how they have worked.
Na kila mtu atatuzwa kulingana na jinsi ambavyo wamefanya kazi.
When they are born again on the earth here.
Wakati ambapo wameokoka hapa duniani.
Remember, salvation is only by the grace. We're going to read in a short moment.
Kumbukeni ya kwamba wokovu ni kwa neema tu. Tunaenda kusoma hiyo kwa muda usio kwa mrefu.
Only by the grace you are saved.
Ni kwa neema tu peke yake unaokolewa.
We're going to read from Ephesians shortly.
Tunaenda kusoma toka kwenye kitabu cha Efeso kwa muda usio mrefu.
However,
lakini hata hivyo,
the rewards,
zile tuzo,
the rewards are by the works you do.
Zile tuzo ni kulingana na matendo mnayofanya.
So let us begin step by step, blessed people, that we may take this last part of this verse 5. At that time, each will receive their praise from God.
Hivyo basi wacha tuanze pole pole watu wabarikiwe ili kwamba tukapate kuchukua hii sehemu ya mwisho ya mstari wa 5 ya kwamba wakati huo kila mmoja atapokea sifa na stahili kutoka kwa Mungu.
At that time, each man, each person will receive their praise from God.
Wakati huo kila mtu atapokea sifa anayestahili kutoka kwa Mungu.
Referring to the moment when the rapture has taken place.
Akizungumzia wakati ambapo unyakuzi itakuwa imetendeka.
And then you find yourself standing before the throne of the Lord Jesus.
Alafu ujipate ukiwa umesimama mbele ya enzi ya Bwana Yesu.
The judgment seat of Christ is inside heaven.
Kiti cha hukumu cha Kristo iko ndani ya mbingu.
I have seen that seat.
Nimeona hicho kiti.
The vision I just shared with you about John the Baptist, with John the Baptist before the throne of God.
Maono ambayo nimeshiriki tu pamoja nanyi na Yohana Mbatizaji mbele ya enzi ya Mungu.
There is a lot I cut out, I did not share.
Kuna mengi kabisa ambayo nilikatiza ambayo sikuyashiriki.
Because eventually the Lord admits me into the throne.
Kwa sababu hatimaye Bwana ananiingiza katika enzi.
And then I gain contact with the Lamb of God, the glorious Lamb of God inside the throne.
Alafu ninakutana macho kwa macho na mwanakondoo wa utukufu wa Mungu ndani ya enzi.
And as he stretches his neck towards his right,
alafu anaponyosha shingo lake kuelekea upande wa kuume,
I can see the glorious throne seat he's seated on, super glorious.
Ninaweza kuona kiti cha utukufu sana cha enzi ambacho ameketi juu yake.
And when he stretches his neck towards his right to gain eye contact with me,
na wakati anaponyosha shingo lake kuelekea upande wa kuume ili kwamba apate kukutana nami macho kwa macho,
and as I do this also,
na ninapofanya hivi pia,
then now I could see that he was slain and a lot of blood was flowing on the glory of his chest.
Hivyo niliweza kuonea kwamba amechinjwa na damu nyingi kabisa ilikuwa inatiririka kwenye utukufu wa kifua chake.
So I have seen the judgment seat of Christ.
Kwa hivyo nimeona kiti cha hukumu cha Kristo.
The one before whom every blessed Christian who will be holy at the time of rapture and is taken into glory must stand there and give account.
Yeye ambaye kwaye kila Mkristo mtakatifu ambaye ni mbarikiwa ambaye atanyakuliwa katika unyakuzi ni lazima asimame mbele zake mbele ya enzi hiyo
and give account.
Na kupea na hesabu.
And so bless the people.
Kwa hivyo watu wabarikiwa.
I want us tonight to focus, because of time, to focus on this. At that time each will receive their praise from God.
Inataka tukaweze kulenga kwa hii wakati huo kila mmoja atapokea sifa yake anastahili toka kwa Mungu.
Turn with me right away.
Geukeni pamoja nami moja kwa moja.
To the book of 1 Corinthians chapter 2.
Kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya pili.
Verse 9.
Mstari wa 9.
1 Corinthians chapter 2 verse 9.
Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya pili mstari wa 9.
And it says the following.
Anasema yafuatayo.
Once I get there we read together.
Mara tu nikifika pale tusome pamoja.
However.
Lakini.
Again, 1 Corinthians chapter 2 9 and 10.
Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya pili mstari wa 9 na wa 10.
Hallelujah.
Hallelujah.
Then it says, however.
Kisha anasema lakini hata hivyo.
As it is written.
Kama ilivyoandikwa.
What no eye has seen.
Lile jambo ambalo hakuna jicho limeupata kuona.
What no ear has heard.
Sikio halijapata kusikia.
And what no human mind has conceived.
Wala halikuingia moyoni mwa mwanadamu yeyote.
The things God has prepared for those who love him.
Mambo yale ambayo Mungu amewaandalia wale wapendao.
Referring to the tremendous events at the judgment seat of Christ inside heaven.
Akirejelea matukio ya ajabu kabisa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo ndani ya mbingu.
They were glorified in Helsinki, if you can show to the screen.
Walitukuzwa pale Helsinki, iwapo unaweza onyesha katika runinga.
Glorified in the center of Helsinki, Finland.
Walitukuzwa katikati mwa mji wa Helsinki, Finland.
has cleaned out, I called them to the altar. And you see, I gave this prophecy before I left for Finland, Helsinki. And there are two. There's one when he's facing away. And I told you that the Lord would cover me with his glory, and then he would lift the head so people can identify who it is. If you have stood before the throne of God inside heaven, this is how you look. If you have ever gotten there, if you have ever, the screens are blank, if you have ever stood before
Yahweh,
this is what you ought to look like. This, the Lord is not showing movie, the Lord is underscoring some very important messages about the messengers.
That's what
he's saying. In 1 Corinthians chapter 2, verse 9, that however, as it is written,
kama ilivyoandikwa,
what no ear has heard,
hakuna sikio limepata kusikia,
and what no human mind has conceived,
wala halikuingia moyoni mwa binadamu,
the things God has prepared for those who love him.
Mambo ambayo Mungu amewaandalia wale wampendao.
And so this is talking about the rewarding ceremony that takes place in front, right before the judgment seat of Christ inside glory.
Hivyo basi, hii yazungumza kuhusu ile sherehe ya kutuzwa ambayo itatendeka mbele ya enzi ya Mungu Baba mbinguni, kiti cha enzi mbinguni katika utukufu.
So you can see very clearly that the Lord is saying that the events of heaven are concealed.
Hivyo basi mnaweza kuona kwa wazi kabisa Bwana anasema kwamba matukio mbinguni ni fiche.
No eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived.
Hakuna jicho limeona, hakuna sikio limesikia, hakuna moyo umeweza kufikiria.
But he's raising, he's revealing a little bit there that there are treasures unspeakable.
Lakini anafunua kidogo pale ya kwamba
indescribable treasures.
Ya kwamba ni dhamana ambazo haziwezi kuneneka.
There are treasures unspeakable.
Ni dhamana ambazo haziwezi kuneneka.
Okay, whatever. So there are treasures unspeakable, there are indescribable treasures.
Ni dhamana ambazo haziwezi kusemwa, ni dhamana ambazo hata haziwezi kuelezewa.
And he's using this to begin to make you understand what awaits you up inside heaven.
Na anatumia hii ili kwamba kusababisha muelewe kile ambacho kinawangojea ndani ya mbingu.
As the church of Christ, as people that want to enter heaven.
Kama kanisa la Kristo, kama watu ambao wanataka kuingia mbinguni.
And the reason the Lord talked about the events at that time, each will receive their praise from God.
Na sababu ambayo Bwana anazungumza kuhusiana na matukio haya, kwa wakati huo kila mmoja atapokea sifa anastahili toka kwa Mungu.
In other words, each person will receive their reward from the Lord.
Kwa maneno mengine, kila mtu atapokea tuzo zao toka kwa Bwana.
And so that is what I want to look at today, this judgment seat of Christ that is raised in 1 Corinthians chapter 4.
Hivyo basi, hiki ticho ninataka kuangazia usiku wa leo, hiki kiti cha hukumu cha Kristo ambacho kimekwenzwa katika kitabu cha Korinto sura ya 4 mstari wa 5.
And you see right now here,
na sasa mwaona hapa,
it is so powerful because
ni nguvu kabisa kwa sababu
he alludes to reward across the entire Bible. He alludes to the rewards that await those who are faithful to him.
Anarejelea yale tuzo ambayo inawangojea wale ambao wanamngojea kwa uaminifu.
Those who are very faithful to him.
Wale ambao ni waaminifu sana kwake.
He alludes, he points them towards some rewards, some awards, their award ceremony.
Anawakonyezea kuelekea katika tuzo fulani, katika sherehe ya kutuzwa.
It is concealed.
Ni fiche.
Because it says no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived.
Kwa sababu anasema kwamba hakuna jicho limeona, hakuna sikio limesikia, hakuna moyo umefikiria.
However, the Spirit of the Lord reveals a little bit
so that you may understand what is awaiting you.
Lakini hata hivyo roho wa Bwana anakuomba kidogo ili kwamba mpate kuelewa kile ambacho kinawangojea.
Why does he do that?
Je, Bwana anafanya hivyo?
Let me give you an example of the earth here.
Wacha niwapatie mfano hapa duniani.
That you may understand the purpose of doing that across scripture.
Ili kwamba mpate kuelewa makusudi ya kufanya hivyo katika maandiko kote kote.
When he promises crowns, we're going to see some of them, the crown of glory, the crown of righteousness, the crown of everlasting life, eternal life. When he promises those rewards, those crowns, why does he do that?
Wakati anapoahidi zile tuzo, hayo mataji, je, ni kwa nini anafanya hivyo?
When he says some of them are, they will be given a white stone in their hands.
Wakati ambapo anasema kwamba wengine watapewa jiwe jeupe mkononi mwao.
The Messiah will give you as a reward, as an award, a white stone on which your name is written, a name that only you and the Messiah know.
Masia atakupatia mkononi mwako jiwe jeupe ambayo juu yake litaandikwa jina ambalo wewe peke yako tu na Masia mnajua.
Okay, again, let me just say it well, because Swahili, if they translate like that, on it is written your name that the Messiah has given you, a name that only you can read it, and the Messiah, only you know that name he has given you.
Juu ya hilo jiwe limeandikwa jina lako tu ambalo wewe peke yake na Masia unaweza kulijua.
The white stone. Some of them, the right to eat from the tree of life. We're going to see all that tonight. We're going to see all those praises that he will receive from God, those rewards. We're going to see them tonight. Now you're beginning to understand that scripture is deep. That only the Spirit of the Lord has to navigate you into the depths of the depths. Because you could have easily read out this 1 Corinthians chapter 4, verse 5, and the last sentence in passing. At that time, each will receive their praise from God. You could have just read it in passing.
Kwa sababu kwa urahisi kabisa ungesoma tu kwa kupita hii kitabu cha Korintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa 5 mwisho, anasema kwa wakati huo kila mmoja atapokea sifa na heshima kutoka kwa Mungu.
You could have just read it in passing.
Ungeisoma tu kwa kupita.
And yet now you can see that it's very deep. The Lord is using it to point at the judgment seat of Christ.
Ilhali sasa hivi mnaona ya kwamba ni vilindi kabisa, Bwana anaitumia ili kukonyeza katika kiti cha hukumu cha Kristo.
Why does the Lord begin to flash to us, to show us, to point us towards some rewards and awards awaiting us in heaven?
Hivyo basi je, ni kwa nini Bwana anaanza kutuonyesha na kutukonyezea baadhi ya tuzo ambazo zimetungojea mbinguni?
I want to use the following examples on the earth here.
Ninataka kutumia mifano zifuatazo hapa duniani.
If you go to schools,
ukienda shuleni,
you'll find that there are games.
Utapatia kwamba kuna michezo.
Such that children are put to run 100 meters or 1,000 meters or whatever it is, or basketball or high jump, whatever it is they do.
Unapata ya kwamba watoto wanafunzi wanawekwa ili kwamba wakapata kukimbia zile mbio za mita 100 ama mita 1000 ama kucheza mpira wa vikapu, chochote kile ambacho wanafanya.
And then after that you see the principal of the school, the head teachers, and then they call out the name, everybody seated, they call out the name, and then when you're near, name is called as number one, the one who took the award, you walk from there, people are clapping for you, pictures are taken, and you are given the award by the head teacher or somebody.
Alafu baada ya hiyo sasa unapata ya kwamba mwalimu mkuu na watu wamekaa pale, na kisha mwalimu mkuu anakuita jina yule ambaye amekuwa wa kwanza na anapewa tuzo, na wakati ambapo unakimbia kuelekea kuchukua tuzo lako unapata watu wanapiga makofi, picha zinapigwa.
So it's a great feeling, it's a powerful moment.
Hivyo basi ni wakati mkuu kabisa, ni hisia ya kupendeza.
If you play golf,
iwapo unacheza golf,
let's say you win a PGA.
Wacha tuseme kwamba ushinde PGA.
Then you find the directors there with a green jacket.
Alafu upate wakurugenzi pale wakiwa na ile jacket.
Those senior ones now, they want to award you, they want to crown you.
Wale,
there is a trophy there. You are given and you are clothed on the green jacket.
Wale wakubwa sasa pale wako pale na wanataka kukutuza sasa. Wanataka kukupatia tuzo lako na wanakuvalisha lile jacket la kijani kibichi.
If you are playing in the NBA,
iwapo unacheza NBA,
then now you win the Western Conference, or you win the Eastern Conference, or you win the NBA.
Hivyo basi ushinde katika kongamano la mashariki ama kongamano la magharibi.
Or you win the drafting of those coming from colleges, joining NBA, professional basketball.
Ama wale ambao wanajiunga na ule mpira wa vikapu ya kitaalamu kabisa.
And so your name is called. Many people, you are involved, many people compete. Then your name is called.
Halafu sasa watu wengi wengi kabisa wanashindana halafu jina lako liitwe.
And then you walk there, people are clapping, all the cameras globally are there.
Halafu watu wanapiga makofi, kamera zote zimeleta.
Person did the highest something and then they say you are number one and you are now being employed at a very high amount of money.
Halafu sasa wanasema kwamba mtu huyo alifanya jambo fulani na sasa ni mtu wa kwanza ameshinda, hiyo basi anaajiriwa katika kiwango cha juu kabisa cha pesa.
And so you have those kinds of awards.
Hivyo basi una aina hizo za matuzo.
If you're playing football, that is now winning a league game, the league, now you get a trophy.
Iwapo unacheza mpira wa kandanda, mpira wa miguu, hivyo basi sasa hapo unashinda kikombe.
If you're in a primary school, that is now passing very high KCPE in Kenya, and your parents carry you on your shoulder, and the newspapers are there, you appear in the papers tomorrow, in the news that day.
Ikiwa uko katika shule ya
msingi, you're a lead student in the country.
Ikiwa uko katika shule ya msingi, na sasa umepita kabisa katika mtihani wako wa kitaifa, wazazi wako na watu wamekubeba juu juu mabegani, magazeti ziko pale, wanahabari wako pale, wewe ndio umeongoza katika
taifa. If you are in secondary school form 4, you have now won KCSE, and then you are number one in the country, and your parents, your school is carrying you, they are dancing, newspapers, TV cameras are there, you are in the news. You are the lead student in the country.
Ikiwa uko katika kidato cha 4 na wewe ndio umeongoza katika mtihani wa kitaifa, unaona kwamba watu wamekubeba juu juu, wana habari wako pale, uko katika magazeti, uko kila mahali, wewe ndio unaongoza.
If you're in the university, you have graduated on graduation day with first class honors, and your name is called and you walk there.
Ikiwa uko katika chuo kikuu halafu umehitimu na ile first class honors na unatembea kwenda pale jina lako
limeitwa,
watu wanapiga makofi, watu wanakuogopa, watu
wanasema wow,
na watu wanaitazama katika
TV. Why does the Lord show us their word, mention to us and lighten to us, illuminate to us their words that are waiting us in heaven?
Je, ni kwa nini Bwana anatuonyesha hizi tuzo na kutuangazia na kutuonyesha hizi tuzo ambazo zinatungojea mbinguni?
Down here on the earth,
hapa chini duniani,
when somebody becomes a lead student nationally,
wakati mtu anapofanya,
has won the exam,
wakati mtu ambaye mwanafunzi anafanyika kiongozi wa kwanza ambaye ameshinda katika mtihani,
normally all the other students you see there,
kwa kawaida wale wanafunzi wengine wote huwa unawaona pale,
they get impetus, they get motivation, each of them wants to get that award, I want to be that one next year. They begin to aspire for it.
Wanapata kuhimizwa, wanatiwa moyo, kila mmoja anataka awe katika ile nafasi ya mbele ili kwamba apate hilo tuzo.
And they begin to live their lives now aiming at that. They are reading more. If it's an athlete, if they want to be the one winning the championship next year, they begin to train right away. They are now training and they are focused on that award. They want to win it.
Ikiwa ni mwanafunzi anaanza kusoma kwa bidii kabisa, anaanza kuishi akiazimia hilo. Iwapo ni mwanariadha anafanya mazoezi na jitihada kabisa kabisa, anataka kuipata hilo tuzo.
The same thing with Christianity, with salvation.
Jambo hilo sawia na Ukristo na wokovu.
Again, the Lord is showing these awards that you may begin to aspire for them, become motivated to take your Christian life more seriously, and that showing you may change, affect the way you live on the earth here.
Hivyo Bwana anaonyesha hizo tuzo ili kwamba ukapate kuanza kuziazimia, ili kwamba ukapate kuanza kuzitamani, ya kwamba hiyo italeta sasa mabadiliko jinsi ambavyo unaishi maisha yako ya Kikristo hapa duniani.
And so he's expecting that when he shows you that, then you will aspire for it. You say, wow, I want to receive that award, I want to win that award when I get to heaven, I want that award. Same thing, motivation, impetus.
Hivyo basi anapowaonyesha anataka ya kwamba mpate kuiazimia, mpate kutiwa moyo ya kwamba wao ninataka kupata hilo tuzo wakati nitakapofika mbinguni.
That's why the Lord puts those awards that are waiting us in heaven, he puts them in scripture, in the Bible, that may change your life, that when you read it, you are living as a Christian, your Christian life begins to change right away there.
Ndiyo sababu Bwana anaweka hizo tuzo ambazo zinatungojea hapa katika Biblia, ili kwamba tunapoishi wokovu wetu hapa ulimwenguni, tukaweze kuishi maisha ya Kikristo yaliyobadilika hapa duniani, tukijua ya kwamba kunazo tuzo ambazo zinatungojea.
That you may begin targeting them, aiming for them.
Ili kwamba
so that will polish and sharpen the way you live your salvation on the earth here.
ili kwamba tukapate kuanza kuishi tukiwa tunazitazamia na kuzilenga. Hivyo basi hiyo itasafisha kabisa na kubadilisha jinsi ambavyo unaishi maisha yako hapa duniani.
Like it is for an athlete that wants to be like a certain super athlete.
Kama vile ilivyo,
a award-winning athlete.
Kama vile ilivyo na mwanariadha ambaye anataka kuwa mwanariadha, kama mwanariadha ambaye ni shupavu.
They begin to work hard and train hard.
Unaanza kufanya kazi kwa bidii na kujifundisha mazoezi kwa bidii.
Because they are targeting that award.
Kwa sababu wanalenga hilo tuzo.
The same thing with salvation.
Jambo sawia na wokovu.
The Lord is saying that the reason is showing us those awards and rewards and gifts that are awaiting the church. At that time, each will receive their praise from God. The reason is bringing that in scripture.
Sababu ambayo Bwana anatuonyesha hizo tuzo, hizo zawadi ambazo zinangojea kila mmoja. Kwa wakati huo kila mmoja atapokea tuzo yake, sifa yake anastahili toka kwa Mungu.
The ones that will enter heaven.
Wale ambao wataingia katika
mbingu. The reason he shows that these awards that you may begin to work hard.
Sababu anatuonyesha hizi tuzo ni ya kwamba tupate kufanya kazi kwa bidii.
Remember, salvation is by the grace, it's not by your work.
Kumbukeni ya kwamba wokovu ni kwa ajili ya neema, sio kwa matendo yenu.
But the awards are by your work.
Lakini zile tuzo ni kulingana na matendo yenu.
As you are going to see shortly if we ever have time at all.
Iwapo mnaenda kuona kwa muda usio kwa mrefu kama tutapata
nafasi. Because it's a very extensive sermon tonight.
Kwa sababu ni ujumbe ulio mrefu usiku wa leo.
And turn with me 2 Corinthians chapter 5, blessed people.
Na ukeni pamoja nami kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5, watu wabarikiwe.
So you understand why the Lord says in that scripture of 1 Corinthians chapter 4, verse 5, he says, at that time each will receive their praise from God.
Hivyo basi mwelewa kila ambacho Bwana anasema katika kitabu hiki cha Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa 5 ya kwamba wakati huo kila mmoja atapokea sifa na stahili kutoka kwa Mungu.
That you may begin to work now harder.
Ili kwamba sasa mpate kuanza kufanya kazi kwa bidii.
Because salvation you don't work for it.
Kwa sababu wokovu hauifanyi kazi.
If we turn to Ephesians right away before we go to 2 Corinthians.
Ukigeukia kitabu cha Efeso moja kwa moja kabla tuende kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili.
Ephesians chapter 2, blessed people.
Kitabu cha Efeso sura ya pili, watu wabarikiwa.
Turn with me there.
Na ukeni pamoja nami pale.
The book of Ephesians 2, we are reading 8 and 10.
Kitabu cha Efeso sura ya pili tunasoma mstari wa 8 hadi 10.
It says the following.
Anasema yafuatayo.
And he says.
Anasema.
For it is by grace that you have been saved.
Kwa maana ni kwa neema ninyi mmeokolewa.
Through faith.
Kwa njia ya imani.
And this is not from yourselves.
Wala si kwa matendo yenu mema.
It is the gift of God.
Hii ni zawadi kutoka kwa Mungu.
Not by works.
Sio kwa matendo.
So that no one can boast.
Ili kwamba wao yote asije akasijisifu.
For we are God's handwork.
Kwa maana sisi ni kazi ya mikono ya Mungu.
Created in Christ Jesus.
Tuliumbwa katika Kristo Yesu.
To do good works.
Ili tupate kutenda matendo mema.
Which God prepared in advance for us to do.
Ambayo Mungu alitangulia kuyaandaa tupate kuendelea katika hayo.
So as he says that you receive salvation as a free gift of the grace of God.
Hivyo anaposema ya kwamba tupokee wokovu kama zawadi bure toka kwa Mungu.
You receive the salvation of the grace as the free gift as grace of God, and it says by faith.
Anasema ya kwamba tunapokea wokovu wa neema kama zawadi bure toka kwa Mungu kwa neema.
Then verse 10 now it says, for we are God's handwork created in Christ Jesus to do good works. Then he now brings in the aspect of what is your duty. Your responsibility. You are duty bound to do something.
Anasema kwamba mstari wa 10, kwa maana sisi ni kazi ya mikono ya Mungu tulioumbwa katika Yesu Kristo ili tupate kutenda matendo mema. Hivyo basi anawaletea jukumu lenu ya kwamba mnalo jukumu la kufanya mambo fulani.
While salvation is free of charge by the grace.
Ilhali wokovu ni bure bila malipo kwa neema.
In other words, if you are holy.
Kwa maneno mengine, iwapo wewe ni mtakatifu.
And righteous.
Na mwenye haki.
Born again, holy and righteous.
Umeokoka mtakatifu na mwenye haki.
When the rapture comes, you'll be taken into glory.
Wakati unyakuzi utakapokuja, utachukuliwa hadi juu katika utukufu.
But then the problem will come when you now appear before the judgment seat of Christ.
Lakini sasa, shida itatokea wakati ambapo sasa utasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo.
When the Lord now will start looking at the works. What works did you do? How did you manage the grace that you were given, that you are custodianship over?
Wakati ambapo sasa Bwana ataanza kuangalia matendo. Je, ni vipi ambavyo ulishughulikia neema ambayo ulipewa?
Then he says.
Kisha asema.
The book of 2 Corinthians chapter 5, verse 10.
Kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 10.
Read with me. He says, for we must all appear
before the judgment seat of Christ. So that each of us may receive what is due us for the things done while in the body, whether good or bad. Now we see that.
Ili kila mmoja wetu apate kulipo kwa ajili ya yale ambayo aliyatenda katika mwili wake yakiwa mema au mabaya.
So when the Lord says,
hivyo wakati Bwana aliposema,
that each must appear and receive their praise from God.
Ya kwamba kila mtu lazima aje na kupokea sifa yake toka kwa Mungu.
That is a tremendous, profound conversation that is pointing you to the judgment seat of Christ.
Haya ni mazungumzo makuu ya vilindi kabisa ambayo yanawakonyeza kwa kiti cha hukumu cha Kristo.
And it says we must all appear before the judgment seat of Christ.
Na anasema kwamba ni lazima sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo.
So that each may receive what is due us for the things done while in this body on the earth here.
Ili kila mmoja wetu apate kulipwa kwa ajili yale ambayo alitenda katika mwili wake yakiwa mema au mabaya.
So those rewards before the judgment seat of Christ in heaven, they depend on the works, the things you did while on the earth here.
Hivyo basi hizo tuzo mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo mbinguni inategemea matendo, mambo uliyofanya ukiwa hapa duniani.
And when the Lord was presenting this,
na wakati Bwana alikuwa anayeleta haya,
he made a reference to the church in Corinth.
Alirejelea, alimaanisha kanisa la Wakorintho.
About their Olympic games.
Kuhusiana na michezo yao ya Kiolimpiki.
Whereby those that have won their world always approach the seat.
Mahali ambapo wale ambao wameshinda tuzo zao kila wakati waliendea viti.
And when they approach the seat where the guest, the master ceremony is to give them their awards.
Walienda katika viti mahali ambapo mkuu wa sherehe yuko ili kwamba apate kuwapatia tuzo zao.
Okay, well, it's up to the seat. I'm talking about one seat where the person that's giving awards is seated, please.
Walisonga na kwenda katika kiti mahali ambapo walisonga karibu na kiti mahali ambapo yule ambaye ni mkuu wa sherehe hiyo ili kwamba apate kupatia tuzo zao.
So after the Olympic Games,
hivyo baada ya michezo ya Olimpiki,
those that won the prize,
wale ambao walishinda tuzo,
their names were called and they walked towards the seat. They call it the bema seat. I don't want to handle that. The seat where the person giving the award is sitting.
Wao hutembea na kusonga hadi mahali ambapo yeye ambaye anawapatia lile tuzo amekaa.
And then they are given awards.
Alafu wanapewa tuzo.
So the Lord was talking to the church and he's talking to the church today in this term.
Hivyo Bwana alikuwa anazungumza na kanisa na anazungumza kwa kanisa leo hii katika kauli hii.
That there is a time that we will advance. You will have to advance before the seat and get your reward, your award.
Ya kwamba kuna wakati ambapo itawabidi msonge hadi kwenye kiti na mtapewa tuzo zenu.
Where the Lord will be seated, the judgment seat of Christ.
Mahali ambapo Bwana atakuwa amekaa katika kiti cha hukumu cha Kristo.
And so yeah, let me just say it straight so that we may move further. So that is how it is. That a time comes when every Christian must appear before the judgment seat of Christ and then be given a reward or taken away from him.
Wakati utafika, ni lazima atasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, apewe tuzo ama tuzo liondolewe toka kwake.
That judgment seat is inside heaven.
Na hicho kiti cha hukumu iko ndani ya mbinguni.
Remember, sinners don't enter heaven.
Kumbukeni ya kwamba wenye dhambi hawaingii mbinguni.
So this is strictly addressing the Christians who will be holy at the time of rapture.
Hivyo basi kimsingi hii inazungumzia tu wa Kristo ambao watakuwa watakatifu kwa wakati wa unyakuzi.
Turn with me to the book of Matthew chapter 6.
Gaukeni pamoja nami kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 6.
If you can.
Iwapo mnaweza.
Matthew chapter 6, I'm reading 19 and 24.
Kitabu cha Mathayo sura ya 6, nasoma 19 hadi 24.
So what am I talking about here tonight?
Hivyo basi je, nazungumzia nini hapa usiku wa leo?
When you look at 1 Corinthians chapter 4, verse 5.
Ukiangalia kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 5.
The scripture that gives the narrative of the judgment day that is coming.
Andiko ambalo linapeana hadithi maelezo siku ya hukumu ambayo inakuja.
The day of accountability that every single living being must face.
Siku ya kuwajibika ambayo kila mtu muumini yeyote yule lazima kabiliane nayo.
And then he divides for those who are born again, he says they will give accountability at the judgment seat of Christ in the kingdom of heaven.
Halafu kisha anagawanya, anasema kwamba wale ambao wameokoka watapeana wajibu wa hesabu yao mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu Kristo mbinguni.
But those who are rebellious, they'll wait for Revelation chapter 20 verses 11 to 15 at the end now.
Look,
lakini wale ambao ni waasi,
when the Messiah comes back to judge the rebellious,
lakini wale ambao ni waasi watangojea sasa mwisho. Kitabu cha Ufunuo sura 20 mstari wa 11 hadi 15, wakati Masihi atakuja kwa hukumu waasi.
Hallelujah,
hallelujah.
And so here,
na kwa hivyo hapa,
you can see very clearly saying some of them will be given, some taken away from, whether for the things done good or bad.
Unaweza kuona uwazi kabisa nasema kwamba wengine watapeanwa, watapewa, wengine wataondolewa kutoka kwao, either kwa mambo yaliyofanywa mema ama mabaya.
And so you can tell the fact that awards are being given.
Hivyo basi mwaweza kutambua kauli ya kwamba tuzo zinapeanwa.
That means there will be different rewards in heaven.
Hiyo inamaanisha kwamba kutakuwepo na tuzo tofauti tofauti mbinguni.
The different people as they enter heaven.
Ya kwamba watu tofauti tofauti kadri wanavyoingia mbinguni.
Different people as they enter heaven.
Watu tofauti tofauti wanapoingia mbinguni.
They will get different prizes, different rewards from the judgment seat of Christ, from the Lord.
Watapata tuzo tofauti tofauti, zawadi tofauti tofauti toka kutoka kwa Bwana, kiti cha hukumu cha Kristo.
Why?
Bwana?
Because.
Kwa sababu.
It depends on how you worked on the earth here.
Inategemea na vile ambavyo ulifanya kazi hapa duniani.
If you just stayed around, you'll get no reward.
Iwapo ulikaa tu, hutapata tuzo lolote.
But if you were busy serving the Lord,
lakini,
transmitting the message on Twitter, reaching communities globally, reaching people, letting them know that the announcement on the coming of the Messiah is taking place, you can imagine their words is waiting for you.
Lakini ikiwa ulikuwa unashughulika kabisa ukimtumikia Mungu, ukiandika jumbe katika mitandao za Twitter,
letting the whole world know that the church is being prepared, the Messiah is coming.
Ukisababisha ulimwengu wote upate kujua ya kwamba kanisa linaandaliwa, basi yuaja.
I said you can imagine you get a better prize, a bigger prize.
Unaweza kuwazia ya kwamba utapata tuzo kubwa sana zaidi.
So the Lord will offer different prizes for different people.
Hivyo basi Bwana atapeana tuzo tofauti tofauti kwa watu tofauti tofauti.
Different awards to different people.
Tuzo tofauti tofauti kwa watu tofauti tofauti.
Different rewards for different people.
Zawadi tofauti tofauti kwa watu tofauti tofauti.
And how do those rewards translate?
Let's
say, time to hear the Lord saying that when you do this, I left you with 5 talents, you made them into 10. Now I'll give you responsibility and make you in charge of a greater territory. You'll be in charge of the hope of a whole city. So some of it will be in terms of the responsibilities you'll be given in heaven. You will enjoy that higher level of award.
Wakati mwingine
that will receive the higher word.
Wakati mwingine unasikia Bwana akisema kwamba nilikuacha na talanta 5 lakini ulizidisha ukapata talanta 10. Hivyo basi nitakuweka uwe msimamizi wa mji. Hivyo basi wengine watapewa kazi kubwa kabisa kabisa mbinguni kulingana na
hizo. Maybe it's also in terms of the proximity to the Lord, you'll be serving very close there. I don't know how it is, but it will be different, or some joy, some unique joy, higher joy than everybody else.
Pengine ni kulingana na ule ukaribu na Bwana, sijui itakuwa namna gani, ama pengine furaha kuu kabisa kuelekea kwa Bwana.
And so now,
na kwa hivyo sasa,
that's why the Lord is using these words that are inscribed in the Bible to be able to encourage you and motivate you to go for the highest prize.
Na ndio sababu Bwana anatumia hizi tuzo ambazo zimewekwa katika Biblia ili kwamba kupata kuwahimiza na kuwatia moyo ili mpate kuendea zile tuzo za juu juu.
In other words, he's saying should change the way you live your Christian life here. You should strive to be holier, strive to be more righteous, strive to be more right standing with God, fear of God, reverence. It should change the way you live on the earth here.
Kwa maneno mengine anasema kwamba inapaswa kubadilisha jinsi unavyoishi maisha yako hapa duniani, ung'ang'ane kwa mtakatifu zaidi, mwenye haki zaidi, mnyofu zaidi, mtakatifu zaidi.
The purpose is to change the way you live on the earth.
Makusudi ni kubadilisha jinsi unavyoishi maisha yako hapa duniani.
The purpose is for you to take your Christian salvation more seriously and reject sin.
Makusudi ni ya kwamba wewe upate kuchukua wokovu wako wa Kikristo kwa kumaanisha sana zaidi na kukataa dhambi.
It says in the book of Matthew chapter 6:19-22.
Anasema kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa
24.
Mstari wa 19 hadi 24.
It says, do not store up for yourselves treasures on the earth.
Anasema msijiweke hazina duniani.
Where moth and vermin destroy.
Mahali ambapo nondo na kutu huharibu.
The thieves break in and steal.
Na wezi huvunja na kuiba.
But store up for yourself treasures in heaven.
Lakini jiwekeni hazina mbinguni.
Where moths and vermin do not destroy.
Mahali ambapo nondo na kutu haviharibu.
Where thieves do not break in and steal.
Wala wezi hawavunji na kuiba.
For where your treasure is.
Kwa sababu mahali hazina yako ilipo.
There your heart will be also.
Hapo ndipo pia moyo wako utakapokuwa.
Very powerful blessed people.
Kwa nguvu kabisa watu wabarikiwa.
And he say.
Na anasema.
That right now when you look at the way people live on the earth here.
Ya kwamba sasa hivi ukiangalia jinsi ambavyo watu wanaishi hapa duniani.
Everybody tends to store up their treasures on the earth here right now.
Kila mtu anaonekana anaweka hazina zao hapa duniani sasa hivi.
And yet,
na ila hali,
he's saying very clearly,
anasema kwa wazi,
that on the earth, the treasures here are perishable.
Ya kwamba duniani hazina hapa hazina haribika.
For example, if you go to the Olympic Games in Tokyo, Japan.
Kwa mfano ukienda katika michezo ya Olimpiki kule Tokyo, Japan.
And you win in a competition 100 meters relay. Let's say 100 meters relay and you win the first prize.
Na ushinde katika hizo mbio. Wacha tuseme kwamba mbio za mita 100 ama katika ile mbio ya mapokezi.
And then you stand on the podium. And the national anthem is played. The rest are standing lower than you. You are standing higher.
Alafu sasa usimame katika jukwaa. Wimbo wa kitaifa unaimbwa na wengine wamesimama chini yako wewe umeinuliwa juu.
Your national anthem is played.
Na wimbo wako wa kitaifa unachezwa.
The flag is raised.
Bendera inapeperushwa.
And then somebody comes and puts a gold ring, a gold medal on your neck like this and it's hanging here.
Alafu mtu aje na kuweka ile nishani ya
strap.
Na mtu aje aweke ile nishani ya dhahabu katika shingo lako namna hii.
He's saying that however expensive and costly and treasured that gold medal is.
Anasema ya kwamba hata kama ni ya bei ghali namna gani, ya gharama na ya hali ya juu kabisa kabisa, hiyo nishani ya dhahabu ilivyo.
That gold medal is still perishable.
Hiyo nishani ya dhahabu bado inaharibika.
It will start rusting and what you give it time and it will not be the same. It will lose value.
Itaanza kupata kutu kipatia wakati tu haitabaki ile sawia, bali itapoteza udhamana wake.
And yet when you look at mankind today, most of them, even the church, are busy investing on treasures on the earth.
Lakini ukiangalia binadamu leo hii, hata kanisani wengi wao wanawekeza kabisa katika hazina za hapa duniani.
And that's why the Lord is encouraging you to store up your treasures in heaven where there is eternity, where they last forever. They don't rust. They are not flowers after a race and someone throws flowers on your neck or gives you a bouquet of flowers because you are number one and tomorrow they have withered. No, they are very words are eternal, they are everlasting.
Na ndio sababu Bwana anawahimiza ya kwamba mpate kuwekeza hazina zenu mbinguni, mahali ambapo zitakaa katika umilele. Pale hizo sio maua ambayo itanyauka, bali ni za milele.
Whatever it is that you are enjoying as a treasure on the earth here, one day it will come to an end.
Chochote kilicho hivyo ambayo unasherehekea kabisa na kujivunia kama hazina hapa duniani, siku moja itafikia mwisho.
And you know very well that death is invincible.
Na mwajua ya kwamba vyema kabisa ya kwamba kifo hakiepukiki.
But the more you live on this earth, the more you are drawing closer to your death.
Ya kwamba kadri unavyoendelea kuishi hapa duniani ndivyo kadri unavyosongea kabisa kwa kifo chako.
Nobody will live forever on this earth.
Hakuna mtu ataishi milele hapa duniani.
And that should be such an awakening to you to begin to sit down and think, where do you want to store up your treasures then?
Na huo wapaswa kuwa mwamsho mkubwa kabisa kwenu na kuanza kuamka na kuanza kufikiria, je, ni wapi ambapo unataka kuwekeza hazina zako basi?
The Lord is encouraging us here and he's encouraging the church and he's sending me to you to be able to exhort you and encourage you to begin to learn to store up treasures in the heavenly currency. Treasures in heaven that last forever.
Hivyo basi, Bwana anawahimiza hapa. Bwana amenituma ili kwamba nikapate kuwahimiza ninyi kanisa ya kwamba mpate kuanza kuweka hazina zenu katika ile sarafu za mbinguni, hazina za mbinguni ambapo zinadumu milele.
Everybody on the earth, they think in terms of buying land, buying stocks in the market, buying what? Storing up treasures on the earth. What a shame.
Kila mtu duniani kufikiria katika kuwekeza katika kununua shamba, kuwekeza katika kununua soko za hisa, kununua katika mambo ya hapa duniani. Kila mtu duniani ni aibu ya namna gani?
And yet he says,
na ilhali anasema,
in the book of Genesis chapter 3,
kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 3,
the reason he says we should store up treasures in heaven where thieves don't break in, where moths and rust don't destroy and thieves don't break in.
Mahali sababu ambayo anasema kwamba tunapaswa kuwekeza hazina zetu mbinguni, mahali ambapo nondo na
wala wevi hawavunji na kuiba.
The reason is telling us that storing up treasures on the earth is worthless, is vanity, is emptiness.
Sababu ambayo anatuambia kwamba kuwekeza hazina hapa duniani ni ubatili tu.
It's a complete zero, he says.
Ni bure kabisa asema.
Because Genesis 3 verse 19 says.
Kwa sababu kitabu cha Mwanzo sura ya 3:19 anasema.
By the sweat of your brow you will eat your food.
Kwa jasho la uso wako utakula chakula chako.
Until you return to the ground.
Hadi utakaporudi ardhini.
Since from it you were taken.
Kwa kuwa ulitwaliwa kutoka humo.
For dust thou art.
Kwa kuwa wewe umavumbi.
And to dust you will return.
Na mavumbini wewe utarudi.
This is the reason the Lord is saying it is totally unwise for the church and humanity to live the way I see them living on the earth now.
Na hii ndio sababu Bwana anasema kwamba sio ya hekima katu kwa kanisa na binadamu kuishi jinsi ambavyo wanaishi hapa duniani jinsi
the way I see them living all over the globe now.
Jinsi ambavyo ninawaona wakiishi kote kote duniani.
The way I see them living in the church today.
Jinsi ambavyo ninawaona wakiishi duniani kanisani leo hii.
They are storing up treasures of the earth and yet the Lord says a day will come when you must return to dust.
Wanashughulika kabisa na wakiweka hazina zao duniani ilhali Bwana anasema kwamba siku inakuja ambapo lazima utarudi mavumbini.
The book of James chapter 4.
Kitabu cha Yakobo sura ya 4.
Turn with me the book of James, read together.
Geukeni pamoja nami kwenye kitabu cha Yakobo tusome pamoja.
James chapter 4 verse 14.
Kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 14.
Says the following.
Anasema yafuatayo.
It says why?
Anasema kwa nini?
Why you do not even know why? Okay, begin 13. Now listen, you who say today or tomorrow I'll go to this and that city, spend a year there, carry on business and make money.
Mstari wa 13, basi sikilizeni ninyi msemao, leo au kesho tutakwenda katika mji huu ama ule, tukae humo mwaka mmoja, tufanye biashara na kupata faida.
Why?
Kwa nini?
You do not even know what will happen to you tomorrow.
Lakini hamjui hata kitakalo watukia kesho.
What is your life?
Maisha yenu ni nini?
You are a mist.
Ninyi ni ukungu.
You are a vapor.
Ninyi ni mvuke.
You a vapor that appears for a little while.
Mvuke ambao unaonekana tu kwa kitambo kidogo.
A mist that appears for a little while.
Ukungu ambao unaonekana tu kwa kitambo kidogo.
Then vanishes.
Kisha hutoweka.
In other words, after a while, nobody will even know you were there.
Kwa maneno mengine, baada ya kitambo kidogo, hakuna hata mtu atajua kwamba ulikuwa pale.
You understand why the Lord sends me to the earth and begin to announce to humanity that the kingdom of God is near. You need to now begin to store up your treasures into the glorious eternal kingdom of God.
Melewa sasa kwa nini Bwana amenituma duniani ili kwamba nikapate kuwatangazia binadamu ya kwamba ufalme wa mbinguni umekaribia. Hivyo basi mnapaswa kwanza kuwekeza hazina zenu katika ufalme wa mbinguni.
My question to you the church is.
Swali langu kwenu kanisa ni hili.
Where have you stored up your treasures?
Je, mmeweka wapi hazina zenu?
My question to you humanity tuned in whether you're not a Christian today. My question to you is this. Where have you stored up your treasures today?
Swali langu kwenu ninyi binadamu hata kama wewe sio Mkristo popote ambapo unasikizia ni ya kwamba je ni wapi ambapo umewekeza hazina yako leo hii.
The book of Psalms, stand with me there.
Kitabu cha Zaburi, geukeni pamoja nami pale.
The book of Psalms 144.
Kitabu cha Zaburi 144.
Hallelujah.
Hallelujah.
It's a celebration night, a big night. Cripples are walking.
Ni usiku wa kusherehekea, usiku mkuu kabisa, viwete wanatembea.
Joy is overflowing in my heart.
Furaha inabubujika moyoni mwangu.
Psalms 114.
Kitabu cha Zaburi 114.
Once you get there, we read together.
Mara tu mkifika pale tusome pamoja.
The book of Salmo. Psalms 114. In Spanish, Salmo.
Kitabu cha Zaburi 114.
Once you get there, we read together.
Mara tu mkifika pale tusome pamoja.
Verse 4.
Mstari 4.
It says, the mountain lift like... Let me make sure I'm reading the right scripture. Very good. The book of Psalms 144, please. I beg your pardon, 144.
Kitabu cha Zaburi 144.
Hallelujah.
Hallelujah.
Turn to Psalm 144.
Geukeni pamoja nami kwenye kitabu cha Zaburi 144.
Once we are there, we read together.
Mara tu tukifika pale tusome pamoja.
Hallelujah.
Hallelujah.
It says verse 4.
Anasema mstari wa 4.
They are like a breath.
Mwanadamu ni kama pumzi.
Human beings, they are like a breath.
Wao ni kama pumzi.
Their days are like a fleeting shadow.
Siku zake ni kama kivuli kinachopita.
And so the reason the Lord is urging this generation to think about the judgment seat of Christ.
Hivyo basi sababu ambayo Bwana anasihi hiki
wasikizaji wapate kufikiria kuhusu kiti cha hukumu cha Kristo.
To think about when you will appear before God.
Wapate kufikiria wakati ambapo utasimama mbele za Mungu.
It's because he says.
Ni kwa sababu anasema.
He that created you knows that at one point you are returned to dust.
Yeye aliyewaumba anajua kwamba siku moja ni lazima mpate kurudi mavumbini.
You cannot live on this earth forever, however wealthy you are.
Huwezi kuishi hapa duniani milele hata kama wewe ni tajiri namna gani.
And he knows that the day comes.
Na anajua kwamba siku inakuja.
When you will depart from this earth.
Wakati utatoweka toka duniani humo.
The more you live on this earth, the more you are already beginning to quit. In fact, we are always, when you're on this earth, you are always on a journey to depart the earth.
Kadri unavyoendelea kuishi
katika the moment you are born on the earth, you begin the journey to leave the earth.
Mara tu unapozaliwa duniani unaanza safari ya kuondoka duniani.
The more your age increases, the more you are moving closer from departing from the earth.
Kadri umri wako unapoongezeka ndivyo kadri unavyoendelea kusonga kutoka duniani.
So for this is extremely very serious.
Na ndio sababu hii ni nyeti sana sana.
And he's saying your light is like a vapor.
Na anasema kwamba maisha yako ni kama mvuke.
Like a mist.
Kama ukungu.
It's so easy.
Anasema
they are like a breath.
Wao ni kama pumzi.
Meaning here now and disappear.
Kumaanisha kwamba kwa hapa sasa na kutoweka.
In a short time.
Kwa muda usio kwa mrefu.
So why wouldn't you be wise enough to sit down and think about where you want to invest your future?
Hivyo basi je, kwa nini usiwe na busara na ukae chini na kuanza kufikiria mahali ambapo unataka kuwekeza usoni wako?
If you turn the book of Proverbs.
Ukigeuka kwenda katika kitabu cha Mithali.
Hallelujah.
Hallelujah.
Turn with me to Proverbs.
Geuka pamoja nami kwenye kitabu cha Mithali.
Proverbs, blessed people, chapter 27.
Mithali, watu wabarikiwa, sura 27.
Slowly.
Pole pole.
Hallelujah.
Hallelujah.
The book of Proverbs.
Kitabu cha Mithali.
I also need to get there.
Nami pia nahitaji kufika pale.
And once you get to Proverbs chapter 27.
Mara tu ukifika kwenye kitabu cha Mithali sura 27.
Then we read together.
Alafu tusome pamoja.
So that you may understand what the Lord meant in that scripture of 1 Corinthians chapter 4, verse 5, when he says, each of us now will appear to receive their praises from God.
Ili kwamba mpate kuelewa.
Their praise.
Ili kwamba mpate kuelewa kile ambacho Bwana amesema kwenye kitabu hicho cha Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa 5, ambapo anasema kwamba kila mtu lazima atasimama mbele za Bwana ili kwamba apokee sifa yake toka kwa Mungu.
Again, the reason is urging you to begin to think about your journey to the glorious kingdom of God, your treasures in the kingdom of Yahweh.
Sababu ambayo anawasihi ili kwamba mpate kuanza kufikiria kuhusiana na safari yenu kuelekea katika ufalme wa Mungu, hazina zenu katika ufalme wa Yahweh.
Your rewards that you'll get up there in the kingdom of glory.
Tuzo zenu ambazo mtapata huko juu katika ufalme wa utukufu.
It's because of this earth, the book of Proverbs 27 verse 1.
Ni kwa sababu hapa duniani kwenye kitabu cha Mithali 27 mstari wa kwanza.
Do not boast about tomorrow.
Usijisifu kwa ajili ya kesho.
For you do not know what a day may bring.
Kwa kuwa hujui ni nini kitakachozaliwa kwa siku
moja. That is how temporary and perishable life on this earth is.
Hivyo ndivyo tu maisha hapa duniani si ya muda mrefu na pia si ya kudumu.
And that's why the Lord in 1 Corinthians chapter 4 verse 5, he urged you to remember that a point comes when each of us will appear before the judgment seat of Christ to receive our praise from God.
Na ndio sababu Bwana kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa 5 alisema ya kwamba kuna siku ambayo itakuja ambayo kila mmoja wetu ataenda mbele za Bwana ili kupokea sifa yake toka kwa Mungu.
The book of 1 Peter, the book of 1 Peter, blessed people, chapter 1.
Kitabu cha Petro wa kwanza, watu wabarikiwa, sura ya kwanza.
Turn with me there.
Geukeni pamoja nami pale.
1 Peter chapter 1 verse 24.
Kitabu cha Petro wa kwanza sura kwanza mstari wa 24.
It says the following.
Anasema yafuatayo.
It says.
Anasema.
For all people are like grass.
Maana watu wote ni kama majani.
And all their glory is like the flowers of the field.
Na utukufu wao ni kama ua la shambani.
The grass withers.
Nyasi hunyauka.
And the flowers fall.
Na ua lake hupukutika.
But the word of God, the word of the Lord, endures forever.
Lakini neno la Mungu, neno la Bwana ladumu milele.
Did you understand why the Lord is urging you to remember that a time will come when you must appear before the judgment seat of Christ? And if you stored up treasures in heaven, then it does not matter how temporary this life is on this earth. The other one is eternal.
Hivyo basi je, mwelewa sasa kwa nini Bwana anakuwasihi ya kwamba mpate kukumbuka ya kwamba muwekeze hazina zenu juu mbinguni, ya kwamba siku inakuja ambapo kila mtu atapokea sifa yake toka mbinguni, na iwapo tuzo lako ni la milele, haitajalisha maisha hapa duniani yalikuwa
There it is
eternal.
So it will not matter how temporary and perishable life on the earth is. Psalm 102, verse 3. And it says the following. For my days are vanished like smoke. My bones burn like glowing amber. The Lord is saying that while you are still on the earth here and you are enjoying in quotes, and you are living in comfort on this earth, little do you know that those days fly off. In a short time you find you are 30 years old. In a short time you are 40. The next thing you realize you are retiring at 60. The next thing you are 70, already doctors are saying diabetes and everything on you. Your sight is disappearing. He's saying, for the days, my days vanish like smoke. And my bones burn like glowing amber. That your days on this earth are very short, they're numbered. Therefore, the Lord is urging you to remember that there are some rewards up there that last forever. If it be true then, as the Lord has established here, that there are rewards waiting for you that are born again inside heaven, then how ought you to live then? What is that change that this kind of message is supposed to effect, execute in your life? Turn with me right away to Matthew chapter 5. So we may begin this wonderful journey of looking at how your life ought to change. Matthew chapter 5. Hallelujah.
Hallelujah.
Jesus is Lord.
Yes, ni Bwana.
Once you get to Matthew 5, we can read 11 all the way to verse Verse 12, that's sufficient. Even 16. So how ought you to live? This type of message that tells you that different people get different rewards from Jesus. They will enjoy different types of lives in heaven, different types of joy, different types of responsibilities given and assigned by God, different types of proximity to the Lord. That kind of message, if it's meant to change the way you live on the earth, how ought you to live then?
Ikiwa itakupatia tuzo tofauti tofauti mbinguni, ama itakupatia nafasi tofauti, ama wajibu tofauti, ama kusoma kwa karibu sana na Bwana, je,
if the Lord has prepared those things for you,
iwapo Bwana ameandaa mambo hayo kwa ajili yako, je, ni vipi ambavyo unapaswa kuishi hapa duniani?
Again, if the Lord has prepared, if the Lord has prepared such rewards, different rewards, high prizes for people that have worked hard, how then ought you to change your life here as a Christian?
If you are Bwana ameandaa tuzo tofauti tofauti ya namna hiyo kwa ajili ya watu ambao wamefanya kazi kwa bidii kabisa hapa duniani, je, ni vipi ambavyo hiyo yapaswa kubadilisha maisha yako hapa duniani kama Mkristo?
The book of Matthew chapter 5, I'm reading 11 and 16.
Kitabu cha Mathayo sura 5 nasoma mstari wa 11 hadi 16.
Blessed are you when you are, again, blessed are you when people insult you.
Anasema heri ninyi watu wanapowatukana.
And persecute you.
Na kuwatesa.
And falsely accuse you, say all kinds of evil against you.
Na kunena dhidi yenu mabaya aina zote kwa uongo.
Because of me.
Kwa ajili yangu.
So the Lord is saying,
kwa hivyo Bwana anasema,
that if you are preparing for a prize in heaven,
ya kwamba iwapo unajiandaa kwa ajili ya tuzo mbinguni,
then you need to embrace insult, when people insult you and persecution, when you are being persecuted.
Hivyo basi wapaswa kukumbatia matusi na mateso wakati ambapo watu wanakutusi na kukutesa.
Why?
Kwa nini?
Because it says verse 12, rejoice and be glad because great is your reward in heaven.
Kwa sababu anasema kwenye mstari wa 12, furahini na kushangilia kwa maana thawabu yenu ni kuu mbinguni.
When it says great is your reward, it means a greater reward. It's meaning a higher reward compared to others.
Anaposema kwamba thawabu yenu ni kuu, anamaanisha kwamba thawabu yako ni kuu sana zaidi ya juu kuliko wengine.
Hallelujah.
Hallelujah.
That everybody may pursue a higher reward, higher prize in the kingdom of glory.
Yeah, kwamba kila mtu apate kuifuatilia ile tuzo kuu, ile thawabu kuu katika ufalme wa utukufu.
That when you pursue righteousness,
yeah, kwamba unapofuatilia uhaki
and holiness
na utakatifu,
and live a holy life
na kuishi maisha matakatifu,
and because of that this sinful world will begin to insult you and persecute you, and they will false accusations falsely accuse you to blackmail you.
Na kwa sababu ya huyu, kwa sababu ya hiyo, ulimwengu huu utaanza kukutusi na kukutesa na kukusingizia, kukushutumu kwa uongo.
Why?
Kwa nini?
Because this world does not like holiness.
Kwa sababu ulimwengu huu haupendi utakatifu.
If you are walking in righteousness, you are essentially testifying against them.
Ikiwa unatembea katika utakatifu na uhaki, kimsingi unashuhudia dhidi yao.
We saw in the past message I gave, we saw how this world has set up their own standards. What is good, they call evil. What is evil, they have now perverted it and called it good.
Tuliona vyema kabisa katika ule ujumbe wa hapo awali niliyoupeana, jinsi ambavyo ulimwengu huu wamejiwekea viwango vyao wenyewe. Kila ambacho ni chema wanasema ni kibaya, kila ambacho ni kibaya wanasema ni chema.
And so the Lord is speaking here very clearly to the church.
Kwa hivyo Bwana anazungumza hapo kwa wazi kabisa kwa kanisa.
On how the knowledge of the reward, the greater reward awaiting you, should affect how you live on the earth.
Kuhusiana na jinsi ambavyo kule kujua lile tuzo kuu kabisa ambalo linawangojea inapaswa kuathiri maisha yenu hapa duniani jinsi mnavyoishi.
That if you are pursuing the greater reward that the Lord talks about here in verse 12, rejoice and be glad because great is your reward in heaven.
Ya kwamba iwapo unafuatilia lile tuzo kuu ambalo Bwana anazungumzia hapa kwenye mstari wa 12, ya kwamba furahini na kushangilia kwa maana thawabu yenu ni kuu mbinguni.
For in the same way they persecuted the prophets who were before you.
Kwa maana katika njia hiyo hiyo waliwatesa manabii ambao walikuwepo kabla yenu.
And so the Lord is telling you what type of lifestyle, life you ought to live on this earth if you are pursuing the prize in heaven.
Hivyo basi Bwana anawaambia ni mtindo upi wa maisha ambao mnapaswa kuishi hapa duniani iwapo mnafuatilia na kutazamia hilo tuzo la mbinguni.
You can see the two prophets of the Lord in this generation have come right into your eyes, and you can see the type of life they are living.
Mnaweza kuona ya kwamba manabii wakuu wawili wa Mungu Baba wamekuja katika kizazi hiki machoni penu, na mnaweza kuona ni aina ipi ya maisha wanaishi.
Constantly on service to God 24/7.
Mfululizo kabisa kwa huduma kwa ajili ya kuona kila saa masaa 24 kila siku.
You see them roaming around and sitting in restaurants enjoying meals?
Je, mnaona wakizurura wakikaa katika mikahawa wakifurahia vyakula?
There is too much work, we barely sleep. There's no time.
Kuna kazi nyingi kabisa hata hatulali kabisa.
The teams are working 24/7.
Vikundi wanafanya kazi kabisa masaa 24 kila siku.
Sometimes we go for 2 days without sleep, it's unbelievable.
Wakati mwingine tunaenda hata siku mbili bila kulala, ni ya kutoaminika.
There is so much work.
Kuna kazi nyingi sana.
There is no time to mix with the world and go into the pleasures of the world.
Hakuna wakati wa kujichanganya na ulimwengu na kuingia katika anasa za ulimwengu.
Because the Lord is speaking 24/7 by voice.
Kwa sababu Bwana ananena kila wakati masaa 24 kila
siku
kwa
sauti. And there are so many cripples to be raised.
Na kuna viwete wengi kabisa wa kuinuliwa.
There is need for preparation.
Kuna hitaji la kujitenga.
And so he's saying that you would be insulted, you would be persecuted, and they will falsely accuse you the way they always do to his prophets.
Kwa hivyo anasema kwamba utatusiwa, utateswa na utashutumiwa kwa uongo kama vile huwa wanawatendea kwa kawaida manabii wake.
So when people insult you, should be happy.
Hivyo wakati watu wanapokutusi wapaswa kufurahia.
Because you know great is your reward in heaven.
Kwa sababu unajua kwamba thawabu yako ni kuu mbinguni.
When people persecute you for righteousness and holiness, you should be happy.
Wakati watu wanapokutesa kwa ajili ya uhaki na utakatifu, unapaswa kufurahia.
Let's say you work in an office. And they want you to forge the papers and do corruption and to cook the books.
Na wanataka ubadilishe makaratasi na ufanye ufisadi na ukaweza kufanya hongo.
In the accounting books.
Katika vile vitabu.
And then you refuse.
Alafu ukatae.
Once you refuse, they fire you.
Mara tu unapokataa wanakufuta.
I don't know why most people walk out weeping. You should be walking out celebrating and saying, Hallelujah! The Messiah reigns forever. Lord, thank you for giving me an opportunity to suffer with you.
Out there.
live on the earth.
Hiyo basi Bwana ametutangulizia, ameweza kututambulishia zile tuzo ambazo tumewekewa mbinguni, ya kwamba wakati tunapozisoma yapaswa kututia moyo na kutuhimiza kuhusiana na jinsi ya kuishi maisha yetu hapa duniani.
The more you read about the rewards, the prizes, the awards that God, Jesus has kept for you in heaven, the more you should reject sin.
Kadri unavyosoma kuhusiana na zile tuzo zawapo, kuhusiana na zawadi ambazo Yesu anatuwekea katika ufalme wa mbinguni, ndivyo kadri tupaswa kukataa dhambi.
And let us turn now to the book of Luke, blessed people, Luke chapter 6.
Na waje tukauka tuenda kwenye kitabu cha Luka sura ya 6.
How ought you to live on the earth here, now that you are aware that there are first prizes waiting for you there, a first prize.
Je, ni vipi ambavyo unapaswa kuishi hapa duniani sasa kwamba unajua kwamba kunazo tuzo za kwanza ambazo zinaongojea mbinguni?
That you are fighting to get the first prize. How ought that information change the way you live on the earth?
Ya kwamba unapigana kupata tuzo la kwanza. Je, ni vipi huko kujua kwa kwanza kubadilisha maisha yako duniani?
Turn with me to Luke chapter 6 verse 28.
Ukeni pamoja nami kwenye kitabu cha Luka sura ya 6 mstari wa 28.
It says,
anasema,
bless those who curse you.
Wabariki wale wanaokulaani.
Pray for those who mistreat you.
Waombeeni wale wanaowatendea mabaya.
The Lord is talking about things that he knows are difficult for this age to do, the present age.
Bwana anazungumza kuhusu mambo ambayo anajua kwamba ni magumu sana kwa kizazi hiki cha sasa kuyafanya.
In a world of macho, where everybody wants to be macho, you knock me, I'll knock you. You touch me, I'll touch you. You touch me, I'll hit you. That is what this world is known for.
Katika ulimwengu wa macho, mahali ambapo kila mtu anataka kuwa na ujasiri huo ndani wake, niguze nikuguze, unipige nikupige.
He said, bless those who curse you.
Anasema, wabariki wale wanaowalaani.
And then he says, pray for those that mistreat you.
Kisha anasema, waombeeni wale wanaowatendea mabaya.
How ought you to change your life if you are aware that you are pursuing the first prize in heaven?
Ni vipi ambavyo unapaswa kubadilisha maisha yako hapa duniani ukiwa jua vyema kabisa unatazamia lile tuzo la kwanza mbinguni huko juu? Anasema,
bless those who curse you.
Wabarikini wale wanaowalaani.
Pray for those who torture you.
Na waombeeni wale wanaowatesa.
Pray for those who mistreat you.
Waombeeni wale wanaowatendea mabaya.
You see now how you ought to change your life because you know you are pursuing the first prize in the kingdom of heaven.
Je, mbona sasa jinsi ambavyo mapaswa kubadilisha maisha yenu kwa sababu mnajua ya kwamba mnatazamia lile tuzo la kwanza katika ufalme wa mbinguni?
And I bless the senior archbishops globally, Dr. Amish, Arthur Park, Mamami Ray, all over the world, Augusto Makwengo.
Na ninawabariki maaskofu wote wakuu kote kote duniani.
All over the world, I don't mention your name, but you know everybody.
Kote kote duniani, wana sijataja kila mtu lakini nataja kila mtu nimewabariki sana maaskofu wakuu.
Turn with me the book of 1 Corinthians.
Ndio kani pamoja nami kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza.
1 Corinthians chapter 3.
Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 3.
I want to read 11:10 up to 15. 11:15 is good.
Ninataka kusoma kwanza mstari wa 11 hadi 15.
1 Corinthians chapter 3.
Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 3.
I'm reading 11:15.
Nasoma 11 hadi 15.
It says the following from verse 10.
Anasema ya kwataa kwanza mstari wa 10.
Again, once you're there, we read together 1 Corinthians chapter 3.
Mara tu mkifika pale tusome pamoja Wakorintho wa kwanza sura ya 3.
Blessed people.
Watu wabarikiwa.
Once you're there, we read together.
Mara tu mkifika pale tusome pamoja.
1 Corinthians chapter 3 talks about the judgment seat of Christ.
Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 3 akizungumza kuhusu kiti cha hukumu cha Kristo.
1 Corinthians 3, I'm beginning verse 10 all the way to 15.
Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 3 naanzia mstari wa 10 hadi 15.
By the grace of God, again, by the grace God has given me, I laid a foundation as a wise builder.
Kwa neema Mungu alionipa, niliweka msingi kama mjenzi stadi.
And someone else is building on it.
Na mtu mwingine anajenga juu ya huo msingi.
But each should build with care.
Lakini kila mmoja inampasa awe mwangalifu katika kujenga kwake.
For no one can lay any foundation other than the one already laid.
Kwa maana hakuna mtu yeyote awezaye kuweka msingi mwingine wowote isipokuwa ule uliokwisha kuwekwa.
Which is Christ Jesus.
Ambaye ni Yesu Kristo.
If anyone builds on this foundation.
Kama mtu yeyote akijenga juu ya msingi huu.
Using gold.
Kwa kutumia dhahabu.
Silver.
Fedha.
Costly stone.
Mawe ya zamani.
Wood.
Miti.
Hay or straw.
Majani au nyasi.
Their work will be shown for what it is. Because the day it will be tells you that when you all enter heaven, each of you will get different prizes. And the fire will test the quality of each person's work. If what has been built survives, the builder will receive a reward. If it is bankrupt, the builder will suffer loss, but yet will be saved.
Yule mjenzi atapata hasara ila yeye mwenyewe ataokolewa.
That means you're already into heaven. So your salvation remains, your eternal life remains, your eternity with God remains, but you will not get a prize.
Hiyo inamaanisha kwamba tayari uko mbinguni, hivyo wokovu wako utabaki, umilele wako utabaki, umilele wako pamoja na Mungu utabaki, lakini wewe hutapata tuzo.
He says, but yet will be saved. So what you have built will be set on fire. If it will be burned up on fire, yet you will be saved.
Anasema kwamba ilhali mtu huyo ataokolewa. Anasema kwamba kile ambacho ulijenga itateketezwa kwa moto, lakini wewe utaokolewa.
Even though only as one escaping through the flames.
Lakini kama mtu aliyenusurika kwenye moto.
That is a very powerful scripture about the judgment seat of Christ that ought to instruct the present day church on how to live their lives.
Hilo ni andiko la nguvu kabisa kuhusu kiti cha hukumu cha Kristo ambaye apaswa kuagiza wa Kristo jinsi wanavyostahili kuishi maisha yao.
Why is he talking about building with gold and silver and building with costly stones?
Je, ni kwa nini anazungumza kuhusu kujenga na dhahabu, kujenga na fedha, kujenga na mawe ya zamani?
1 Peter chapter 2.
Kitabu cha Petro ya kwanza sura ya pili.
Turn with me to 1 Peter chapter 2.
Geukeni pamoja nami kwenye kitabu cha Petro ya kwanza sura ya pili.
Once we are there, we read verses 4 and 5.
Mara tu mkifika pale tusome mstari wa 4 na 5.
He says, as you come to him,
anasema kwamba mumwende hapo,
the living stone,
yeye aliyejiwe lilo hai,
rejected by human beings,
lililokataliwa na wanadamu,
but chosen by God,
bali kwa Mungu ni teule,
and precious to him,
na la thamani kwake,
you also like living stones,
ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai,
are being built into a spiritual house,
mmejengwa kuwa nyumba ya roho,
to be a holy priesthood,
mpate kuwa kuhani mtakatifu,
offering spiritual sacrifices accepted to God through Christ Jesus. That is what the Lord implies in the book of 1 Corinthians chapter 3, 11 to 15. That the foundation was already laid by Jesus. And after laying that foundation, the Lord God is busy building a house, a spiritual house in each of you.
Bwana Mungu anashughulika sana akijenga nyumba ya kiroho katika kila mmoja wenu.
And you are working with him together. Both of you are building the house together.
Na mnafanya kazi pamoja naye, mnafanya kazi mkijenga nyumba pamoja.
The moment you receive Christ Jesus as Lord and Savior,
mara tu unapompokea Yesu Kristo kama Bwana wako na Mwokozi wako,
then the Lord begins to build that house with you inside you.
Hapo basi Bwana anaanza kujenga hiyo nyumba pamoja nawe ndani.
Let us look at the tabernacle that he is building. In the book of 2 Chronicles, chapter 22, turn with me there. 2 Chronicles
22.
And we are reading verses 14 and 15. Once you are there, we read together.
2
Chronicles chapter 22.
Kitabu cha mambo ya nyakati wa pili sura 22.
I need to find it.
Nahitaji kuipata.
2 Chronicles. Let me see if it is 1 Chronicles.
Wacha nione iwapo ni mambo ya nyakati wa kwanza.
1 Chronicles. I turn to 1 Chronicles first. Again, God is building a house.
Tena Bwana anaijenga nyumba.
He's building a house inside you.
Anajenga nyumba ndani mwenu.
And needs your cooperation.
Na anahitaji ushirikiano wenu.
You need to be working together with him. That's what he's saying.
Mnahitaji kuwa mnafanya kazi pamoja naye, hicho ndicho anasema.
That you may build that house together.
Ili mpate kujenga hiyo nyumba pamoja.
A spiritual tabernacle.
Hekalu la kiroho.
Let me check if it's this one.
Wacha
Again,
this is the one. It's 1 Chronicles chapter 22, verses
14
and
15.
The house, the kind of house the Lord is building in you.
It
says, I have taken great pains to provide for the temple of the Lord. A 1,000 talents of gold. A 1,000,000 talents of silver. Quantities of bronze. And iron too great to be weighed. And wood. And stone. So do you see the material that is needed for building the house? When he says that on the day you stand before the judgment seat of Christ, the fire coming from the throne of God, the fire is in Daniel chapter 7 that comes from his presence, that fire will come and test the quality of each person's work.
Lord.
What determines that is the way you live your life on the the earth now.
Kila ambacho kinaamua hiyo ni jinsi ambavyo unaishi maisha yako hapa duniani sasa.
If you are more faithful to the Lord, then you'll get the first prize.
Iwapo wewe ni mwaminifu sana kwa Bwana, basi utapata tuzo la kwanza.
And we are going to see shortly, if we get time tonight, that then you'll be given responsibilities. You reign with Christ. You'll be given seat, even seat on throne.
Na hata tutaona ya kwamba utapewa majukumu kadha wa kadha ya juu kabisa. Utatawala pamoja na Kristo.
Some people get nothing.
Watu wengine hawatapata chochote.
So why wouldn't you invest your life on the earth here now as you aim at the prize? The very reason why you put these prizes in the Bible, to change, transform your lives on the earth, to be more holy and righteous.
Hivyo basi, je, ni kwa nini uwekeze maisha yako hapa, tuzo lako hapa duniani, wakati ambapo unatazamia kupata tuzo la juu kabisa katika ufalme wa mbinguni?
Why shouldn't you change your life on the earth and be holy and more righteous and aim at the prize?
Je, ni kwa nini usibadilishe maisha yako hapa duniani na uwe kwenye haki na mtakatifu sana zaidi hata unapotazamia hizo tuzo?
It's a very long sermon tonight. Long message, bless the people. 1 Corinthians chapter 3 verse 9 it says.
Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 9 asema.
For we are co-workers in God's service.
Kwa maana sisi ni watendakazi pamoja na Mungu.
You are God's field.
Ninyi ni shamba la Mungu.
God's building.
Ni jengo la Mungu.
But you understand when he says the foundation of that building in you is Jesus.
Hivyo basi je, mwelewa wakati anaposema ya kwamba msingi wa hilo jengo ndani mwenu ni Yesu.
The moment you receive Christ, that foundation is launched in your life. And God begins to work with you, co-workers, building the house of God, the temple of God in you.
Mara tu unapompokea Yesu Kristo, basi hilo jengo msingi huo unazinduliwa ndani mwako, na hivyo Mungu anaanza kufanya kazi pamoja nawe.
I see some people in the ministry of repentance and holiness.
Ninaona watu wengine katika huduma ya toba na utakatifu.
After they have received the foundation that is Christ, the solid foundation.
Baada ya kupokea msingi imara ambaye ni Kristo,
then they begin to build with straw and wood.
Alafu sasa wanaanza kujenga na nyasi na mbao.
And soil.
Na udongo.
And yet others.
Ilhali wengine.
They treasure the temple of God.
Wanadhamini hekalu la Mungu.
They begin to build with gold.
Wanaanza kujenga na dhahabu.
And silver.
Na fedha.
And bronze.
Na shaba.
Some metals that can withstand the fire.
Vyuma vya nguvu ambavyo vinaweza kustahimili. Hallelujah.
Let us build a house.
Watatujenga nyumba.
The truth has now come.
Ukweli sasa umewajia.
That we must change the way we live on the earth and aspire for a first prize in the eternal kingdom of God after the short life here.
Ya kwamba ni lazima tubadilishe jinsi ambavyo tunaishi hapa duniani na tukaweza kuazimia kwa ajili ya tuzo la kwanza katika ufalme wa mbinguni baada ya maisha mafupi hapa duniani.
Ephesians chapter 2, turn with me there.
Kitabu cha Waefeso sura ya 2, geukeni pamoja nami pale.
Ephesians chapter 2 verses 20 and 22.
Kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 20 na 22.
It says the following.
Anasema yafuatayo.
Built on the foundation of the apostles.
Majengwa juu ya msingi wa mitume.
And the prophets.
Na manabii.
He's talking about those apostles, the disciples of Jesus.
Anazungumza kuhusu wale mitume, wanafunzi wa Yesu.
And the true prophets of Yahweh.
Na manabii wa kweli wa Yahweh.
Forget about what you see here today.
Sahau kuhusu kila ambacho mnaona hapa leo.
In the church of Christ today.
Katika kanisa la Kristo leo hii.
What you see today in this life here.
Kila ambacho mnaona leo hii katika maisha haya hapa.
They are building the house of God using straw and wood.
Wanajenga nyumba ya Bwana wakitumia mbao na nyasi.
In the other churches.
Katika yale makanisa mengine.
And some people in this ministry.
Na watu wengine katika huduma hii.
What you see here on the earth right now in the church.
Kila ambacho unaona hapa duniani sasa hivi kanisani.
Is unbelievable.
Ni kutoaminika.
But he's talking about the ancient prophets of Yahweh.
Lakini anazungumza kuhusu manabii wa kale wa Yahweh.
And the original disciples of Jesus.
Na wale wanafunzi wa jadi wa asili wa Yesu.
He's talking about the true apostles of Jesus.
Anazungumza kuhusu mitume wa kweli wa Yesu.
Of the Bible.
Wa Biblia.
And the true prophets of Yahweh.
Na manabii wa kweli wa Yahweh.
Of the Bible.
Wa Biblia.
And he's saying,
na anasema,
again, he's saying the book of Ephesians chapter 2.
Tena anasema kwenye kitabu cha Efeso sura ya pili.
Verse 20, built on the foundation of the apostles.
Mstari wa 20, imejengwa juu ya msingi ya mitume.
Forget about what you see here on the earth right now.
Sahau kuhusu kila ambacho mnaona hapa duniani. gani sasa hivi?
The apostles going around with aircrafts and taking money and all these things.
Mitume ambao wanazunguka zunguka na ndege na kuchukua pesa na vitu hivi vyote.
Sexual sin, immorality scandals.
Na dhambi za usherati, usherati na pia makashfa.
That is something else.
Hilo ni jambo jingine.
He's saying the foundation, built on the foundation of the apostles and the prophets.
Anasema kwamba msingi, mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii.
The prophets of God are holy.
Manabii wa Mungu ni watakatifu.
And they are anointed by God himself.
Na wao wamepakwa mafuta na Mungu mwenyewe.
And God speaks with them like a friend speaks with a friend.
Na Mungu huzungumza pamoja nao kama vile rafiki huzungumza na rafiki.
The apostles of Christ you saw in the primitive church, they are the ones we are talking about.
Mitume wa Kristo ambao mliona katika kanisa la jadi na kwanza ndio ambao tunazungumzia.
Forget about what you see in your postmodern church and world right now.
Sauni kile ambacho mnaona katika kanisa ya makanisa yenu ya kisasa na ulimwenguni sasa hivi.
Build now this age.
Sasa majira haya.
Finally you see what the prophets of God look like.
Hatimaye mnaona jinsi ambavyo manabii wa Mungu hufanana.
They call God from heaven and God comes.
Wao humwita Mungu toka mbinguni na Mungu huja.
It's the cloud that you see on your screen now.
Katika wingu ambalo mnaona katika runinga zenu sasa.
Whether it's the year 2020.
Iwe ni mwaka 2020.
And they call God.
Na humwita Mungu.
He must come to them.
Ni lazima aje kwao.
And caught live on camera.
Na akanaso moja kwa moja katika kamera.
Whether he has never come throughout the whole New Testament.
Iwe hata kama hajawahi kuja katika agano lote la jipya.
But when they call him.
Lakini wamwitapo.
They have a real relationship with him.
Wana uhusiano wa kweli pamoja naye.
He will come to them.
Atakuja kwao.
In the postmodern age.
Katika majira ya kisasa.
The way he did in the wilderness with Israel.
Jinsi alivyofanya katika jangwa na Waisraeli.
Hallelujah.
Hallelujah.
Yahweh, Yahweh, our God, Yahweh has come. He has come to take the church.
Anakuja kuchukua kanisa.
To prepare the church of Christ.
Kuliandaa kanisa la Kristo.
The glorious church.
Kanisa la utukufu.
And he goes on to say.
Na anaendelea kusema.
With Christ Jesus himself.
Pamoja na Kristo Yesu mwenyewe.
As the chief cornerstone.
Kama jiwe kuu la pembeni.
In him the whole building is joined together.
Ndani yake jengo lote limeshikamanishwa pamoja.
And rises to become a holy temple of the Lord. In the Lord.
Na kusimamishwa ili kuwa hekalu takatifu katika Bwana.
And in him you two are being built together to become a dwelling place in which God lives by his spirit.
Na katika yeye ninyi nanyi mmejengwa pamoja ili mpate kuwa makao ambayo Mungu anaishi ndani yake kwa njia ya roho wake.
So do you understand what happens when you stand right in front of the judgment seat of Christ?
Hivyo basi mnaelewa kile ambacho kitatendeka wakati ambapo mtasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo.
So where are you storing your treasures today?
Hivyo basi ni wapi ambapo unawekeza hazina zenu leo hii?
Blessed people.
Watu wabarikiwa.
Where have you decided to store up your treasures in this life?
Je, umeamua kuwekeza wapi hazina zako katika maisha haya?
He's saying.
Anasema.
Those who are pursuing the first prize in heaven.
Wale ambao wanafuatilia wanatazamia tuzo ya kwanza mbinguni.
That information that God has prepared prizes in the kingdom of glory changes the way they live on the earth from today forever.
Ufahamu huo ya kwamba Mungu amewawekea tuzo katika ufalme wa utukufu mbinguni inabadilisha jinsi wanavyoishi maisha yao hapa duniani na milele.
The book of Matthew chapter 7.
Kitabu cha Mathayo sura ya 7.
Matthew chapter 7.
Mathayo sura ya 7.
We may not have much time tonight.
Huenda tusikuwe na muda wa kutosha usiku wa leo.
Matthew 7:24-28.
Kitabu cha Mathayo sura ya 7:24-28.
And it says the following.
Anasema yafuatayo.
Therefore, everyone who hears this word of mine.
Kwa hiyo, kila mtu ayasikie haya maneno yangu.
And puts them into practice.
Na kuyatenda.
It's like a wise man who built his house on the rock.
Ni kama mtu mwenye busara aliyejenga nyumba yake kwenye mwamba.
The rain came.
Mvua ikanyesha.
The tsunami came.
Tsunami kaja. Mafuriko yakaja. Na nyumba imesimama.
There is a day when the storm comes.
Kuna siku ambayo dhoruba itakuja.
And it says the river of fire flows from his presence.
Na anasema kwamba mto wa moto unatiririka mbele zake.
If you build your house using straw.
Ukijenga nyumba yako ukitumia nyasi na mbao.
You have no pride, you have no praises from God.
Hauna tuzo, huna sifa toka kwa Mungu.
Let us start walking one by one and see how you ought to live your life.
Wacha tuanze kutembea hatua kwa hatua tuone jinsi ambavyo unapaswa kuishi maisha yako.
In this life.
Katika maisha haya.
So
that you may be able to aspire for those prizes. Revelation chapter
2.
Because of time, let me just wind down a bit. We'll continue with this on Wednesday. Hallelujah.
Hallelujah.
Revelation chapter 2.
Kitabu cha Ufunuo sura ya pili.
Can we be there, blessed people?
Kaukeni pamoja nami pale watu wabarikiwa.
I know we are translating in all languages, including Russian.
Na najua ya kwamba tunatafsiri katika lugha zote, hata kuhusisha Kirusi.
I tell you in Russia, in Moscow, spasiba.
Na wambia katika lugha ya Russia, katika Moscow, spasiba.
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 Revelation chapter 2.
Kitabu cha Ufunuo sura ya pili.
I'm reading verse 7.
Nasoma mstari wa 7.
It's talk about the prizes.
Anazungumza kuhusu tuzo.
That you'll get there.
Ambazo mtapata huko.
Whoever has ears.
Anasema yeye aliye na sikio.
Let them hear what the Spirit says to the churches.
Na asikie yale ambayo Roho anayaambia makanisa.
To the one who overcomes.
Yeye atakayeshinda.
To the one who is victorious.
Yeye ambaye ni mshindi.
I'll give the right to eat from the tree of life.
Nitampa haki ya kula matunda ya mti wa uzima.
Which is in the paradise of God.
Ambaye uko katika paradiso ya Mungu.
Is the one of the prizes.
Unaona mojawapo ya tuzo.
Is to be able to eat from the tree of life.
Ni kuweza kula toka katika mti wa uzima.
Meaning not everybody will eat from the tree of life.
Kumaanisha kwamba sio kila mtu atakula toka kwa mti wa uzima.
That is shocking.
Hiyo ya
and so the way you should live your life is given right there. And he's saying, verse 3, you are persevered. Meaning you need to persevere. And you have endured hardship. Meaning you need to endure when you're in this life because you are storing up treasures for that reward.
Ukiwa hapa duniani kwa sababu unawekeza hazina kwa ajili ya hilo tuzo.
So he says you need to persevere and you need to endure hardship for my name.
Hivyo basi anasema kwamba mnapaswa kuvumilia na kustahimili taabu kwa ajili ya jina langu.
And don't be weary.
Wala usichoke.
That is how your life ought to change when you are aiming at this prize.
Hivi ndivyo maisha yako yapaswa kubadilika wakati unaazimia kupata tuzo hili.
And this prize he says.
Na hili tuzo asema.
To the one whoever is victorious, whoever overcomes.
Yeah, atakayeshinda. Yeah, ambaye atashinda.
So this reward is to eat from the tree of life, which is the paradise of God.
Hivyo basi hili tuzo ni kula toka katika mti wa uzima ambao uko katika paradiso ya Mungu.
You remember Genesis chapter 3 verse 24.
Je, mwakumbuka kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 24?
Genesis 3:24, blessed people.
Kitabu cha Mwanzo sura ya 3:24, watu wabarikiwa.
Where he says.
Mahali ambapo anasema.
After he drove the man out of the Garden of Eden.
Baada ya kumfukuzia mbali Adamu toka katika bustani la Edeni.
He placed on the east side of the Garden of Eden cherub flaming swords.
Mungu akaweka makerubi mashariki ya bustani la Edeni pamoja na upanga wa moto.
Flashing back and forth to guard the way to the tree of life.
Ukimulika huku na huko kulinda njia ya kuendea mti wa uzima.
So when he says to him that overcomes, I'll give the right to eat from the tree of life. That is talking about complete restoration.
Hivyo basi wakati ambapo anasema ya kwamba kwa yeye atakayeshinda nitampatia haki ya kula kwenye mti wa uzima. Hiyo anasema ya kwamba kurejeshwa kamilifu.
Genesis 3 verse, when you go Genesis 4 verse 7 right next door.
Kitabu cha Mwanzo sura ya 4 verse 7.
Genesis 4 verse 7.
Kitabu cha Mwanzo sura ya 4 verse 7 asema.
If you do what is right.
Lakini ukifanya lililo sawa.
Will you not be accepted?
Yes, utakubalika.
But if you do not do what is right,
lakini usipofanya lililo sawa,
sin is crouching at your door.
Dhambi inakuvizia mlangoni mwako.
It desires to have you.
Inakutamani wewe.
But you must rule over it.
Lakini inakupasa uishinde.
In other words, if you do what is righteous,
kwa maneno mengine ukifanya yale ambayo ni haki,
then you'll keep sin away.
Basi utaweka dhambi kando mbali.
You see, Cain was joking with sin.
Unaona kwamba Kaini alikuwa anafanya mchezo mchezo na
dhambi. The Lord is using this.
Naye Bwana anatumia hii.
To instruct the church how to live here to aspire for the prize.
Ili kuagiza kanisa jinsi ambavyo anapaswa kuishi hapa. Ili kwamba pate kuazimia hilo tuzo.
Revelation chapter 21.
Kitabu cha Ufunuo sura ya 21.
Turn with me there, blessed people.
Geukeni pamoja nami pale watu wabarikiwa.
Another prize, verses 1 and 2.
Tuzo jingine, mstari wa kwanza na wa pili.
Then I saw a new heaven and a new earth.
Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya.
For the first heaven and the first earth had passed away, they had died.
nikaona mji mtakatifu Jerusalem mpya coming down out of heaven ukishuka kutoka mbinguni kutoka kwa Mungu prepared as a bride beautifully dressed for her husband ukiwa umeandaliwa kama bi harusi aliyepambwa vizuri kwa ajili ya mumewe and I heard in a loud voice coming from the throne saying nami nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi kisema look God's dwelling place is now among the people. Tazama sasa makao ya Mungu iko pamoja na wanadamu. And he will dwell with them. Na atakaa pamoja nao. They will be his people. Wao watakuwa watu wake. And God will be with them. Na Mungu atakuwa pamoja nao. And be their God. Na Mungu atakuwa Mungu wao. And he will wipe away every tear from their eyes. Na atafuta kila chozi kutoka katika macho yao. There will be no more death. Mauti haitakuwepo tena. No mourning. Wala kuomboleza. No more. Wala kilio. No hospital. Wala hospitali. No emergency room. No surgery. No surgeon. No specialist. But only the Messiah. Hallelujah. Hallelujah. Only eternal life. So when you look at what is in store for you in the kingdom of heaven, it should change the way you live on the earth. Look at the tremendous treasure that is stored up for you. No amount of sin can be equated with this. And that's why the Lord says, when you get to know what is in store for you, it should act as an impetus, as a motivation for you to reject sin and choose a holy living. Na ndio sababu Bwana anasema kwamba mara tu unapopata kujua kile ambacho mmewekewa hazina hivyo basi yapaswa kuwa himizo niwatie moyo ili mpate kukataa dhambi. Revelation chapter 2 verse 11. Kitabu cha Ufunuo sura ya 2 mstari wa 11. Again another prize. Tena tuzo jingine. He says whoever has ears. Anasema yeye aliyenasikia. Let them hear what the spirit of the Lord says to the churches. Na asikie yale ambayo Roho anayaambia makanisa. The one who is victorious, the one that overcomes, will not be hurt by the second death. Hata duriwa na mauti ya pili. That is such a powerful promise by Yahweh. Hiyo ni ahadi ya nguvu sana na Yahweh. Revelation chapter 21 verse 8. Kitabu cha Ufunuo sura ya 21 mstari wa 8. Look at what it says there. Tazameni kile anachosema pale. Revelation 21 verse 8. Kitabu cha Ufunuo sura ya 21 mstari wa 8. It says the following. Anasema yafuatayo. But the cowardly. Lakini waoga. The unbelieving. Wasioamini. The vile. Wachafu. The murderers. Wauaji. The sexually immoral. Wazinzi. And those who practice magic arts. The wachawi. The idolaters. Waabudu sanamu. And all liars. Pamoja na waongo wote. They will be consigned a place, consigned to the fiery lake of burning sulfur. Mahali pao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. This is the second death. Hii ndio mauti ya pili. Hallelujah. Hallelujah. I know that all that enter heaven, they will not go into the second death. Ninajua kwamba wote ambao wataingia mbinguni hawataingia katika mauti ya pili. Because they have entered eternal life. Kwa sababu wameingia katika maisha milele. But how awesome to be told that this is also the reward you have. Lakini yapendeza namna gani kuambiwa ya kwamba pia hili ni tuzo ulilonalo. That this is the benefit of walking holy. Ya kwamba hii ndio faida ya kutembea takatifu. Of being righteous. Ya kuwa mwenye haki. And he's saying in the book of Revelation chapter 2. Na anasema kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 2. Verse 17. Mstari wa 17. Some of these everybody gets. Baadhi ya hizi kila mtu atapata. But some of them are confined to first prize. Lakini baadhi yazo zimewekwa kwa ajili ya tuzo la kwanza. It says verse 17. Anasema mstari wa 17. Whoever has ears. Yeye aliyenasikia. Let them hear what the spirit of the Lord says to the churches. Na asikie yale ambayo Roho wa Bwana anayaambia makanisa. To the one that is an overcomer. Yeye ashindaye. To the one that is victorious. Yeye atakayeshinda. I'll give some hidden manna. Nitampa baadhi ya ile manna iliyofichwa. Meaning he has some hidden manna. Kumaanisha kwamba ana manna iliyofichwa. Nourishment for you. Ambayo ni ya kuwanawirisha. And I'll give that person a white stone. Nami nitampa mtu
Yesu huyo jiwe jeupe.
And a new name written on it.
Na jina jipya limeandikwa juu yake.
Known only to the one who receives.
Ambaye linajulikana tu kwa yeye ambaye anaipokea.
But how ought you to live your life then?
Lakini je, ni vipi mnapaswa kuishi maisha yenu basi?
To shun sexual immorality.
Kuachana na dhambi za usherati.
Depart from eating food sacrificed to idols.
Kuondoka kabisa na kuacha vile chakula ambacho
kinatolewa kwa false prophets.
Na kuachana na manabii wa uongo.
Very powerful teachings are here to change your life.
Mafundisho ya nguvu kabisa yako hapa ili kuyabadilisha maisha yenu.
How ought you to live?
Jani vipi mnavyopaswa kuishi?
He says.
Anasema.
To turn away from the synagogue of Satan.
Ili pate kuondoka toka kwa sinagogi la shetani.
To be able to persevere what you are about to suffer.
Ili kwamba mpate kuvumilia kile ambacho mko karibu kuteseka.
For the sake of Christ.
Kwa ajili ya Kristo.
And so the Lord is encouraging the present day church.
Hivyo basi Bwana anahimiza kanisa la sasa hivi.
To realize that there are prizes.
Ili wapate kutambua kwamba kunayo tuzo.
And crowns.
Na mataji.
I'm going to handle the 5 crowns when we come back here next Wednesday.
Nitaenda kuangazia yale taji tano tutakaporudi hapa siku ya Jumatano inayokuja.
And many more other prizes.
Na hata tuzo nyingine nyingi zaidi.
That you may understand that it's beneficial.
Ili kwamba mpate kuelewa kwamba ni ya faida.
For you to change your life on this earth now.
Kwenu ninyi kubadilisha maisha yenu hapa duniani sasa.
And be born again.
Na muokoke.
And be holy.
Na muwe watakatifu.
And be righteous.
Na kuwa wenye haki.
And refine your righteousness.
Na mkaweze kusafisha uhaki wenu.
Refine your salvation.
Na kutakasa utakatifu wenu.
Ili mpate
kuchukua tuzo la kwanza.
How awesome to be given the white stone.
Yapendeza namna gani kupewa jiwe jeupe.
By the Christ.
Na Kristo.
When he gives you the white stone.
Atakapokupatia jiwe jeupe.
I can tell you when the Lord walked with me into the temple.
Ninaweza kuambia wakati Bwana alipotembea pamoja nami katika hekalu.
And some he says he will make them a pillar in his temple.
Na wengine asema ya kwamba atawafanya kama nguzo katika hekalu lake.
Then he walked with me and showed me this particular pillar.
Alafu akatembea pamoja nami akanionyesha hii nguzo hasa kabisa.
I have never known the message until today.
Sijawahi kujua ujumbe hadi leo hii.
Was he implying that this is you?
Je? Alikuwa anamaanisha kwamba huyu ni wewe.
He walked with me.
Alitembea pamoja nami.
And even as we approached the pillar, the glory became shone more reflective on the pillar now.
Hata kadri ya
that's when I realized from which side he was walking.
Hata kadri ambavyo tuliendelea kusonga katika nguzo hiyo, utukufu uliendelea kuangaza sana na zaidi sana. Hiyo ndio wakati niligundua upande upi alikuwa anatembelea.
It is awesome to walk in the temple of God in heaven.
Yapendeza sana kutembea katika hekalu la Mungu mbinguni.
Why does God take me to heaven and bring me back to give testimony, to preach to you and prepare you?
Je, ni kwa nini Bwana hunipeleka mbinguni na kunirejesha tena ili kwamba nikapate kuja na kuwapatia ushuhuda kuanda?
That you may know that Jesus came from a real place called heaven.
Ili kwamba mpate kujua ya kwamba Yesu alikuja toka mahali halisia paitwapo mbinguni.
And there is a real place called heaven waiting for you.
Na kuna hapa mahali halisia paitwapo mbinguni panapoongoja ninyi.
A more permanent place than this temporary earth.
Mahali pa kudumu pa milele kabisa kuliko ulimwengu huu wa muda mfupi.
And so blessed people.
Na kwa hivyo watu wabarikiwa.
And it says the book of James chapter 1.
Na anasema kwenye kitabu cha Yakobo sura ya kwanza.
As I finish now.
Ninapomalizia sasa.
James chapter 1 verse 12.
Yakobo sura ya kwanza mstari wa 12.
It says the following.
Anasema yafuatayo.
It says in James 1:12.
Anasema kwenye kitabu cha Yakobo sura ya kwanza 12.
Blessed is the one who perseveres under trial.
Anasema heri mtu anayevumilia wakati wa majaribu.
Because having stood the test.
Kwa sababu akisha kushinda hilo jaribio.
That person will receive the crown of life.
Mtu huyo atapewa taji la uzima.
That the Lord has promised to those who love him.
Ambaye Mungu aliyowaahidi wale wampendao.
So there are several crowns in the kingdom of glory.
Hivyo basi kunayo mataji kadha wa kadha katika ufalme wa utukufu.
And so when the Lord spoke in the book of 1 Corinthians chapter 4.
Hivyo wakati Bwana alipozungumza kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 4.
Verse 5.
Mstari wa 5.
The last statement when he said.
Kauli ya mwisho aliposema.
At that time.
Wakati huo.
Each will receive their praise from God.
Kila mmoja atapokea sifa anayostahili kutoka kwa Mungu.
You can imagine what a profound conversation he had with the church.
Unaweza kuwazia ni mazungumzo ya vilindi namna gani aliyofanya pamoja na kanisa.
What a serious instruction he laid there on how you ought to live your life on the earth.
Ni maagizo nyeti namna gani aliweka pale kuhusiana na jinsi ambavyo mnapaswa kuishi maisha yenu.
And because tonight is a celebration night.
Na kwa sababu usiku wa leo ni usiku wa kusherehekea.
I cannot take you further than this.
Siwezi kuwapeleka mbali na hapa.
But
if you want to receive the Lord now, having been alerted that you ought to have changed the way you live on the earth based on the information that there are prizes awaiting in heaven. Then repeat this prayer with me right now. If you're in your house and there's a place where you can even kneel down. You can even raise your hands up as a sign of surrender. Because the Lord has instructed us today that you have to accept persecution. You have to be holy. You have to fast. You have to be righteous. You have to be in the fear of God. Say, mighty Lord Jesus, I open up my heart to you tonight. And I receive you in my life as my Lord and my Savior. And I ask you, my Lord Jesus,
to
establish your cross and your blood in my heart. Mighty Lord Jesus, I repent of all sin and turn away from all sin and wickedness. And I receive you as my Lord and the shepherd of my soul. And I ask you, my Lord Jesus, to establish your word in my heart and fill my heart with the Holy Spirit. Mighty Lord Jesus, I ask you to establish me in holiness and order my steps that from today on I may change the way I live on the earth and pursue righteousness and pursue holiness in the mighty name of Jesus. I am born again tonight. Amen. Thank you. The Lord bless you. So see you blessed people in a moment. Short worship break. And then I come back to you. Give the revival session, big celebration tonight. Hallelujah.
blood.